Wia ji ya we iandisi. Nebora na indiga inda elio. Yaligwe sama paibere obiro. Elio nda jisi. Kubuzi ya nya ushontu amunindu usule. Hawa. Elio nda mwambila uti. Nda gamba uga ari obiro. Elio ikuba. Hajibalo jibo tukapati. Eri ya lexikoni. Breki kabela jitu imwewe yo. Chenda ikuba ikuswa. Uli eri sunumasigu. Muli imbuli mukandusi wabala kubala ikuswa uli kiriki jitanzi kuya kujikua. Elio wali ukwasho maningi kulindime murwendo. Yewendi andaku ya kubala jitu imwewe ikuswa kulindidyo kambo. Tulangalanga muli eri ipugu jaba Hebrayo. Halimu ilino tubora kupandusi usage nenchoveni. Eriyo, dambira mwe sinagiyo, mameti mashontu ainda, tunjirajibela, mwogo bantu, kubari wasya, mitwe yabo, aguti, sejishome ejo, mwabwana, oengomu shobo, ngotu njira, empao, otu yanda. Mwuta usimui, watikuli ndime, wati, hey, yela guti, yoba kuli wasya, mitwe igunji. Nati, ejo, chotu yanda ujita, mwabwana, ibaibe aligonji abu ya guba apandusi bomwe, aligonji igwa apandusi bobiro. Iuti na jibela jomwe ya baibele jamba intu jomwe harimi jibela jimbi ya baibele jamba intu jimwe jimbi hao intu jimwe jirirubide mwabona hede kwa amba jintu nzila yose hede ya mweye mwulangalanga paibele jirisi situ iuswa kumesu abasungu abasimanu kabela yegebu nunwa wakwanda kambo ni pugu ya kumuya. Alimi taruri pugu ya kumbo, ndi pugu ya kuchwe, ele uli nchujo mwebio jigonja, uli pandurura nkabela oyo muya usalala. Nizi kuchu umwa umwe wesu uyanda iwa amba kuti, imuya usalala, utuambila ejo, chotushoma, morindiyo. Ele na utinaru kwaro wendela lanchoveni, bugonya, kao oyo muya usalala. Utinataru wendela ni, kabela, lujisi imanga awa, ajimanga atalawa. Niko kuti, uli nchujo mwe jirobite, abusumini bwesu. Eri, oh, ni pogo potulogo. Dino ndi anda wujita eji. Ujindi, notuangalanga. Mino, tuwede ufuma iguswa kuyagu wemi. Na mwami wa yanda, amu tukombele. Eri, eri, kuyi itobela mwesu. Kram, snen, awa, walo, mpari, na muhwa. Mami, tumashontu ainda. Igamba, iwambirizia. Halimu, imbungano. Iri, mwusule. Mwagubelegele, amu, alubugulusu iwagwe. Eri, tulimugu, paira. Uliresa, nguti amu peru, gulusu, rupati. Rufete, uindelila. Mwesu Gramu, waji siru gurusho, mwesu, atala awamu, Justin, mwesu Junior Cash, eri bali, eni, haba sandugi, ibali imwanda, ndashoma, wa sandugi bali magumi, aruse, abone, abobo ulijeju, tupa unumbaisi elesa, harimu tushoma kuti, kuyoba ibali imwanda, yosane magumi aruse, abone, atala awa, mwesu na oba awa. Mwesu Gramu, waniswana sunu, kamera wati, nino mwesu beu, nilimasimbe kuti, ulangu isi chaguti, seri wanu utariga mulimo, umbi, mkuzundana, ajigombero, kambo, nijibela, chajigombero. Uli wano vyogu, walo uli mkwa, umoyo wakwe iguchi, uyanda igwa, lukuluso, kabela mwami, wakamusole la ujita, ero, tu, tamba, iwa sanduri, kabela, ulijisi imbungano, yagu, vikanchoeni anselero, nje imbungano, yagu mwunzi iguchi na, waganjila, mwa sanduga. Ero mbulizu wesu mbuli vana Kristo, mbukwasya, mbutuzi onse zotukonzia, alimi mwami, alungezi ya mwesu Graham, erio mwa nyonse, mwatambwa, jagulongwe mswangano wa mwesu Graham, atalao, akusumizi kwa ikuswide uswa, mwungano ei, akubelegela amwi ikuswide, mbukwasya mwunzira ili onse, njotukonzia, kambo, gabuntu, ibuswegede, akubwami ibwareza. Mwami ya kulongeze mkwesu Gramu, nakupei, imiswangano miramu, aluziji ndi, na ya kuchela, ulimugu, tariga ibunya, ijabobo mkwesu Graham, wali ikujisi mburi ndime, ibunji, wasi ndi, sibotu, azibi, obobumi, mbobuenda, yobamba, igumba, zindi, sibotu, nomana igwinda, musipi. Yutina mtu waloga, ukala aria, holo mugandu, nijisika nzambwede ijindi imuntu, abuga, agusola alubo, mbambubo, ndi masimbe inga mwajipandula ejo, chewamba, dino mutajubi, wiki ibora. Dino mpuge jaba Hebrayo, katugowe zantarisio sunumasigu, dino monsondo mutovela na mwami wayanda, mwesu neve, uyo ambilizia, mwesu koks awa na umi wabo, uyo musibia ikutina tobora, mjindi, umusuangano, utovela monsondo, uyo ya ambilizia aradio. Ilo turi, Mugasuile kule diyo ya we ilinu. Kavera, kavera, kavera. Mugatambe, basi mugobo nyogwe, usuidira. Nijenaru tangalo chonzio, usuidira. Ugamba uga agwimba igwabo. Koteti yaba na neveo. Kanale ejo kambo, gabuti, ulikede awa, utina. Ndamba ejo, kavera. Ndajika nzira mwe wangu, inga ndawasigu papa. Mambo inga ndempa, pere. Ndajika nzira ejo, inga ndasana gumupa. Gabuto, gatuba, yaloz, ilinu. Winda usagatikizgwa. Wamaruwa onse. Aku managunka. Yeni yimu indagari kwenda. Umuriango waguya. Alimi wagari murindu wagasiga ambari. Kamela wagati. Mugasparanam o. O mbawa teruwa o ya murumbe. Nagati ndarumba. Ndibamba uli kwa gabotu. Mtu umwe umbi wagasiga ambari. Gati mugasparanam. Ndabo teruwa o ya murumbe. Nagati ndarumba. Wagari munga bausi mwaneni alia. Ufa atala awa. Mujibela jagunyiga ya jisi. Ujogo wagati. Alere wale saa. Kandiyandi ibantu uli kankaizia. Alindime mburi wabo. Nagati ndajita, yon nagati, ulibyo wanda na ulumwe, nagati igangu anduwe, nila shomega, ujatikizia nchijo, mbambu wa. Toonse tulanda ikumwa maki, mabotu ambwa ujatikizia ndiswe, yondi, niya uti, nchibotu iwamba maki, mabotu ujatikizia nchijo, ili uti na muyanda, mtumu iwamba, maki mabotu, ajatikizia ndinywe, amwambe, maki amwe mabotu ujatikizia ibamwe, yonjenzra, ya wita yejo, pao yonse, mwyo amba izi nchisibotu, nzomu gonzi ya ujatizi ya bonse, yejo yibamba, ihwili usunguru kakabotu. Inomulijeji, msondo mtawela na mwami wayanda, uye gongu, jisi, ya usagana maningi, ya usagana maningi, mumasesege haya mapati aleza.
We're going into Melchizedek.
Tunjira Melchizedek. Wagalini, wuri nkwaga swida, ogo, kwaga unka, chinzi, jaga jitiga ulingwe, ulimigonsi mjatigizia, Melchizedek. Eri holino, masiku ainda watatu, mwesu neve, waga umma, ajipati, ijimanisha, ijabuleza, ibupati, abupaisi, wamami wa Jesu, ejo, italigila, umataligilo, leza, musindi, siagali, musianga, yansini sini, wagamba umatata kuhinda wasinsini mbusu o wama manino waganana kulindi swe kuhinda mwana wawe Kristo Jesu kao wazumalana utaliga kulungurula wangosyanya obo mpangabete ikumu selusia ansi ujipati ya five mwamanino ajipati ya five kao utaligila ajipati ya six tujisi eji Yesu useni ogu kigawa kwa kusia magani anjisi ya Kristo atiambele kuburondosi. Mbanga eba watewa murombe au kuburondosi. Atiambele kuburondosi. Woye wali murombe wesu useni ogo. Mujipati ya sisi ya ba Hebrayo. Lina utunjirabu yo. Ibu sena ogo. Walutariga. Ibu jana ii. Jibeida ijeni. O. Tulagonjia tons. Uzmeana. Azintu eyo. Awuleza wa Kristo. Awalo muguba imana waleza. Manzira. Wagali. Antome aleza. Alimu leza. Wagali antome angwe. Alimu. Wagali muli leza. Mkabela leza. Wagali muli ngue. Abu mwibombi. Tons. Tulazuminana. Ari yeyo. Pere lino. Uzidano. Sesi. Mbotia uzuminana. Hawa kufunga mboji bete, onse masimu machonto, tiyo mupa, chindi, na hundale mbela ika kwalo, na hundale mbela ejo, chomu yeya, uchatikizia nchijo, hao, njo yandiga guingula mibuzio. Hele utina, sekwanzi, iwiweza njoti, mwesu nave, ino yeya nsi uchatikizia ejo, njoti, ngoyo, hai ngule, hao, cheji indi, nea kubala, lekiskon, kukusia, ya jikrigi, nianda ikuti, chindi, ijangu ikujita, ambebo.
But now, if we will get down and be real sincere, amen, and really
come to one purpose, that's what we're going to do. I want to learn to do. And the Bible is written, said it is written, scriptures are no private matter. Imagwalo ta pandru ikumuntu. Ejo yamba kuti irugwalo, wede kupandua irugwalo. Mabana, irukwalo arumu, wede kupandula arumbi, wende lonse mbaibere, uluamba iwa ntuyomwe ijipati, nkamboleza, tawanzi ujincha, nkambongoleza, utawe ujinche. Inogusia, kigaa kukusia magani anjisyo ya Kristo, katiambele kubulondosi. Ndamote wa Paulo, igamba, ezo zintu, Paulo tagali mtu wakari kuyandisia, yukarisia, mwusa na bomwe, wakari kuyandisia, kuyabuya, usaga na logo.
One time in the scripture he said,
Jini yimwe murukwaro wagati mebo kuruba ejo zitu yaga indi nibindani na kumbagani yabwito watara mabona ulasimana kubindani. Awakati, inokuluma amagani angisyo ya Kristo, uyu mbwagabete obo, mbwagabete, natuyambele kubulondosi. Inosobo rutangi, kwalibianda, iuzwa kuti, sena inga twalondoga, ilu twajana kuti, mumakwaro kuseni ogno, Matayo 5:28, uli Jesu, wakati, kagere tegulondoga, mwonya kuyolesa, mbwagabete, na ape tatuganjiri. Oto jana kuti, kwagari obo, umi au umi, yazarwa mwjebi, kabumba, milandu, kabora mwjiga, mwamba ura iweji, eri uganyina intu, yomwe, jagari ijibotu, jatizi andiswe, abo mbobo ti, mutwagari no, igwanja, igusola, igurondoru. Ina cheji, chotwa jana, hao, aria, mugubana, iwesa ruparo, ruparo, iwetu Jesu, ujitu zi yomwe, wagarondora, iwarionsi, mbungane yagwe.
We are then perfect.
Walo, tulirundo gede mpao, winda muni Kristo, alimu, tulanguru gede. Iku suaguru veta, winda muni Kristo, tatugafi, winda muni Kristo, wakaswegila rufu, akujanabu umi, winda muni Kristo. Utali winda mumungano imwe, utali winda mungabungwe, kamwe, utali winda uzi, irisya kumwe, iku utali winda mwamba ura mnyambo, utali winda mungongorora, utali winda mungusugana, utali iwinda. Musiana mumoya pere winda morosialo. Nezolaba ita abo. Mbayanda. Harimi gonsi winda. Kukusarwa. Mbotu wakajana. Kukajana ikuti. Tari oyo uyanda. Ufuturwa. Ikutari oyo uyanda. Na oyo ujita. Nguleza. Oyo utandezi ya ruse. Harimi tawe mtu ubola. Uli Jesu chakuti ilesa. Wamugwela ilutanzi. Abobo ino ujisinzi. Yabu ita ankugo gai. To jesi yintu ya wishita ankugo, uleswite mojimo kumaninina. To jana kuti muntu, tayanda ulilesa, ngulesa uyanda ula muntu, alimi. To jana kuti, hao utetilesa, nkoga sensa galike, igabu umibu tamani. To jana kuti zintu zionse, zitamani, tazi jesi matariro na magorero. Kigago, to jana kuti gehena, jagari jesi matariro, alimi jesi magorero. Ede kulibyo, tawe naba omwe ugonja, igusola igwamba utete, gehena, njali yonse, yonse, ii, yonse, ere, igutari itamani. Igwali yonse walo, mwagwe wajindi, ipaibere lilati, wali yonse, agwali yonse, ede utina, mwalingula, agusibana, wali yonse, taliambi, mwagwe wajindi, jona wati wakari mwita, ilianswi, yonse. Eyo ambi makolo imanji, wali yonse yambabyo, mwagwe wajindi.
That's forever. That's forever and forever and forever and forever.
Erebu tabani ogo. Wali yonse. O, wali yonse. Awali yonse, awali yonse, awali yonse, awali yonse. Warombo tamani. Karimu tujana kuti gehena. Kairi itamani. Pere yari yonse.
And the reason you have to watch
the words then. Mwede kulangisya mabala ayo. Lino ikutina tamoyeti. Mura nyongana. Lino amye. Yes, yobo zintu zitawe matari. Zitawe magorero.
Therefore, Jesus said, "He that heareth my word."
Higago Jesu, wati oyo umba maji angu agushom oyo wagani tuma ulijisibumi yonse. Sa ejo juhuya labotu pepe ulijisibumi butamani.
And the word eternal is God.
Iyo bala butamani ngulesa. Ibala deri ponya awa mlegisikoni. Yaji kreji zoi. Bumi walesa. Mwini ndinye, alimi mwini vyo mburi ibutamani, mburi lesa, mburi ibutamani, kambo mjisireza, mwini ndinye.
Your old nature died, the nature of the world, and you become a new creation.
Ulenge iwanu wagafuka, ulenge iwanyiga nkabela, mwagaba silenge zipya, eri ubeandisi iwanu, bumi waga indi, iwaga jisi matariyo, jindi lesa, na agafurita iguyoya, mumpemo yanu, jindi, imwaga siyarwa. Obumi, gulengi, wanyama, wagafuka, elio, wagarijisi imatari, alimi, wagarijisi imagorelo, alimi, wagafuka, nkabela, wagazimazi kwa, walionse, gulengi wagaini, yololesa, waganjira, abulengi wupia, paoru ya ndisho, lutangalo, lumono, ukazigamoyo, bubotu, lumono, lukagatilo, alubombo, huya, waganjira, na uweza ibusena, warusondo, harunyemo, sulaigo, kopela no, nchwango, as yours is into. wakatwala kusena kwabo chindi niwakaswa kulufu kuya kumi mwajimu wakabotu logo lino abobo amusikilili kujimo yomwe wiyo jabumi utamani tulabu jana obo ngulesa alike ujisi bumi utamani ibaibe liyagamba bobo leza alike ngujisi bumi utamani ili utina mtu uyopenga mukehena yonse wede uti gajisi ileza utamani penda amba iutiguli lino amyeye tandambi kuti kakukwe gehena isuga kwa hili gehena isuga mulilo asurufa ogo I kuhunyo pwe mulilo tau zimwi kuhunyo koita fi wa mulilo asurufa yesuburo ingo watola miaga ya mapiyoni amanda periede iwa ama gorilo kambo gehena ya gana ngelo atyabulosi abangelo bagwe Ilo zintu zionse le sangonya imwini ziagari umatariro Ndu zionse yega swa igualesa Jini ngonya muya Mwesa buyo muya wabiyandisho Ago kakarika sensa iga patikarisa Kanjoloma yata wetombe Uswa kulika ago wakasiga wabiyandisho Rupiringene pao wakasiga wabiyandisho Wabuntu pao wakasiga wabiyandisho Wankwera pao Wagasiga, mwilumbi uyandisyo, uyandisyo, aruyandisyo, agusumana na kupiringa na uyansi. Mane, wagaba ibuyo, busofi. Ezo zionze zitu, megajisi matariro, alimi uzuamumi, yo jogerancho menyi nkonya, urutanzi, nwabutamani, kogo yesusi, uyandisyo, iluabuntu, uyandisyo, wangusu, lons, olo, uyandisyo, riomana. Gonsa o kuli jengesia. Iwa rushomo uyomana. Kuli rushomo romwe wakasimpe. Lonsa rumbi uyomana. Wakapilinga nisikwa iguswa kukasensa agageni.
So therefore, hell, suffering is not eternal.
Awo wakiga wakena. Ikupenga. Takule utamani. Ikupenga. Wakale tuwa kambo ajibi. Alimu ajibi. Jaga sigia kupenga. Ilo jindi ijibi, jagumana ikupenga kuyomana gwaro. Ile kuyoba jindi au basi sivi, abataka sumina Kristo. Bagumana ikusubura ndisa kwa mnyaga ya mapilioni alimuanda. Tanizi ndisa kwa mnyaga ya mapilioni amianda. Ili magumi, inga sewamba. Pele kuyobo la kumakorilo, kambo taguli ikutamani. Nino tuwa bindana na ono, ikutosia kubulondosi, ninamu sirile, mbulimotu njira imulumbe. Ikutani kubika aluo intarisio, yawe mpo ikuzwa, umirimo ikide, alimi izwa iurushomo kuya kulireza, yanjisio, yarubisio, kubika wamansa, kubuge wabafu alimi, lubeta rutamani. Ninamu sirile, tujisi jobiro, tujisi jifani isio awa ono, lino, Ponya awa tuanjira mukutasumina na gumwe kupati. Ino mwede iguwana ujifanikiso kojibede. Paulo gasola awa ikupambula imula uguswa kuruzialo. Tujise zifanikiso yaviro chomwe jagu nyama chomwe jagu muya. Hilo Paulo gasola uruindanya agati kashyaviro. Ikutondesi yava chuta. Uhuru kwa roo, mbukwa Hebrayo, alimibonsi wa Hebrayo, basola, ikutondesia, chikosyanyo, jajusumina mjagale, ugosyanya, ajipya, abobo, mujisi zifanikiso ziobilo, awa, unsi jagudanganyo. Inu wa musuye gabotu, mbali mbotu bala, inu wakati, igosia magadi anjis ya Kristo, atu ya mbele, kuburondosi. Inu, tuajiranganyo, jikuseni ogu, obo, mbotu londorwa, ulondorwa. Igubula gaimba, agabala, igumanina, otawe ijibi yomwe, andiswe, sena, tula, ya sunko,
he,
saa ulabisya abusuba, imre nepele, nekubabobo, tuwa rondoruwa kambo, tulimulingwe, yoleza, tagunja, yutubegi tega ilimbi ujintu, tagunja, ululama, Waga tubetega gare mulingwe jindi nagabetega Kristo wandibetega waga ubetega Ewe takwanji kundiwe teka ako kambo ukabweza uwe chawangu auti nakanunua ewe ndigisi tiketi ya kutonde ya kuti nakanunua waji yangu uguswa ujintolo yankongore kamulege mtu umwe ajoste mjintolo yankongore lomwe gaguli ndigisi tiketi nakainununa ewe kutina chawosi wasola ewe ndisubula ndigisi tiketi ewe yolitonde ya kuti nakanununua ii mnane takujigweru weta
Either heareth my words,
oye unwa matu angu,
takushoma
oyo, wakanituma, ulijisi ibumi utamani, kamela takabori kulubeta, kere waswa urufu guya kubumi, elio ni tiketi yangu, wakapajisho mezio, lino lino jifanisho awa, iutavika aruo ntarisio, yewe mpo iguswa, umirimo ikide alimi, urushomo ulireza, njisio, yerubizio, uwiko kwa manza, ubuge kwa baku, lubeta rutamani. Inamu yeye, sena, mwalibu na ipana, yebele sekwa, alubo, kwa libele seku senu ogu, lubeta rutamani, zindireza, naga na naromwe, kwa butamani, au onzi, iwe jinchwa, anini, ya bobo, lubeta, tarumani, yonse ndubeta, eo tawema gani, eo ingerani, yorupona mo, ingerani yomwe, yopona alemi, mlao, Omwe, yopona, alimi, wali yonse, na wajindi, hili yonse, ajeji, ajejo, hele uweta waleza, ujiri utamani, hele guba kambo, wakari gana na ichwi, jindi lesa, agana na ichwi, hele guba, hili tamani, mbombo bo.
Now, let me read that out of the Greek for you. Listen how it reads. Therefore, leaving...
Ino, animuwele ejo, iguswa mwenye kregi, amuswele mbojibala. Kigaa kwa kusia, kusia, magani a, njisho, ya Kristo. Oyo, wagalunga, tuwelede, igutonta, igutonta, guyagu. Ino, sekwenzi kujibala, tajibali gigabo.
Not laying again the form, here we are, not laying again the form.
Ili kutabika aluwa jiwa, mpawa mpotwede. Igu tarikubika alubo ijiwa jaruba mbururo iguswa umirimo ile tarufu. Ino ilekisikoni tairi ya bupanduruzi inchobeni. Bumwipe ni parabiyo ya jikirigi ulije jojikuwa choja amba.
And it said now we don't want, listen here see, not laying down.
Elio yegati lino tatuyandi amusweli awa mwabona. Igu tarikubika interisyo, jaruwa mbururo, iguswa, umirimo, ile tarufu. Nogutina, mwajibika, ejo, umisesweanu, ejo, mchaga nana awa, iguti izwa, jaruwa mbururo, leta erufu.
Paul
wagati, usia mirasyo, ya kulondosi, igu tarikubika, aluwa interisyo, jaruwa mpo, iguswa, umirimo, ifide, arushomo, uliresa, njisyo, jarubisyo, Uwika wa janza, bubuge babafu, lubeta rutamani. Ziwa zeruwa mbururo sileta irofu. Agari imabala alulebe, ejo nchejo jeni, paulu chagaremba. Samu wabwana ejo chasola kujita, ino yose ezintu mwuri rubisyo, umwi wakabizi kwa yagu arama umwi, iwi hagumbere, umwi musina ya tata mwana amwe osalala, umwi musina ya jesu, umwi einzra, Nzira eyo, asintu ezi yonso zinini, jandene, jarubizyo. Eyo, gubikwa, kwa manza, alegweresa, nijisi yupego, ya gubika manza, aleluya, kula, kula gonja, uyichana, enzira, aleluya. Gubika, yonso ezi ambari, mkambo, nilimo ifide, oro uvambururo, uvamburura. Mwabwana walu uganana ikilas imbe, lino wati, atuswe, ulizezyo. Kwa mbele kubulondosi mayungwana yomungano yomungamuga wosule liyazi ntu ezio yonjenzila itawali kusula kujita imungano intanzi yawa hebrayo yagali kusula iwamba kuti nagabizi kwa unyegizi kwa alimi alimi nagachana jeji ajeji azionse ezi ntu wakati lino ingubika azionse ezio ambali kukuzi siya usule elino sena wakati Atwede kujita, ninamu swirile kulijejo, chagamba ujatisha, jejo, jejo, eji, tulaji jita lesansi misia yo butanzi bagamba yintu chijonya yeryo tiyo jita ikuti nalesa uyotu zumizia mwabona yeji tulaji jita ikuti nalesa watu zumizia irobizo wiko kwa manza azintu hele ejo tayirondo kete ogo kubamburura ibuyo wabunyama yeryo pao mambungano pasira sunu pao kubamburura ogo wabunyama imi ya mwe kati manzi ibala rubisyo yamba jeji alimi yamba jejo ilio baga yaga tukunga alimi imwe ilasa nsaira imwe indi ichilamenda imwe imbi ipisya ikulanga ikunembo imwe imbi usalama azions ilio zintu imweza po wikwamanza kambo yubajiswa imwe upanga ibaposolo imwe upanga basisimi abumbi abumbi ukubikwa wamanza ugamba ugabuge kuswa wafu kamera gwalo ulikabotu onse ukulesa upati wa Kristo onse ulikabotu peri wakati yos ezi njaruba mbururo watu lengwa
but he said all these are formal reformations we're just been reformed
wakaswa ubambururwa lino atunke kuburondosi mwajibwana jifani usona inama angirele mpawa abora jibera isagene ilino kambo tajikwenze kikuli babo ibaka muni kirwa igale alimi baka labira ipego ya kuchuru akubamga basi jabiro ya muya usalala baka labira kuchwi ipotu ya lesa ingusu tiyanyika ejisa mutina balea iwa chokura ita lubo uwempa mkubwana kuti bali mkwambuta ibeni mwana waleza munzila impia alimi umubika kumawusi antangala lino ndilis ejo basi tula ulau kamujisi mumise soya nungyonya lino pere mulirubike mwabona ya ndaini jila aliei apaibere ilaji simbigizia iuti na leza wakasula iufutula montu wakafutulwa kwa jindi akutamani togonji gulibamba iwamba jintu yimbi.
I know what you legalists has got in your mind right now, but you're wrong. All right, I stand on this, and the Bible confirms it, that if God ever saved a man, he saved for time and eternity. You can't make it say anything else.
Simbaga ni mungu wakasiga ulindi me, utarigi njila fuja inda, kakela wakati. Ndawu chata ahali jomwe, mugamba usbranom. Ndawu chata ahali jomwe, wakati, ikuti na muntu waka futura, takwenzi kuswega. Ndagati, owo mwaga ambareza. Wakati, jenda kukubuzi ya jintu jomwe, sauru wakari musisimi. Alimi, wakasinsima, eyo ulisi ikuti, wakari mnanige waresa. Ebe, yagati, mwaga vete, eyo, wakari chaya, kabela, wakaswega. Ndagati, wakarobo, ndagati, ibaibe, lirungula ikuti, wakari futudwe. Nagama na kuwa sinkono njina alesa. Wakari futudwe. Ibaibe ya gamba kuti. Wakari wobo. Agalo utaka ligayape. Imufilisiti. Mwaka mucha kabela Davida. Mwaka mucha mufilisiti kambo. Mwaka mucha. Waka wita. Cheba iliagwe. Isumo iliagwe. Cheba. Hele. Wakajita. Kiri ya mucha. Hele mufilisiti. Mwaka mucha. Hele mpawaji ndi Saulo. Naga sile mugera. Umulosi kabela. Wakaita. Mbuya wa Samuel, kambo, tagari na injila mubulemu, wagari muparadaiso, unsi yaburo, iwagatirwa, iwabajende, ampongo, obo, watari ugonzia kukwisi, ijebi, pere wagerete, iguwa, abu sena, iwagulindila, obo butekwa paradaiso, igusila, agunjila.
That's where you Catholic people got mixed up, see? Now, there is no more paradise now.
Awagatoiwa, kubaganyonga nina. Mabona, ino tawujiwe paradiso ili. Tunkagu kama mbusi waleza. Elejindi mbusi wago indori. Gaita atala muya wa Samuel. Mpoyo waga imiga. Eyo waga fundami. Ibusi iwawe kamela wakati. Kambo nsuwa ndena. Harimi kutalibio Saulu. Waga imiaria. Ndamba. Samuel. Mujigobela ijagwe ya musisimi. Waga jiri musisimi. Wakati kambo nsi. Wandita ufa. Mugulio gesia wangu. Gati mugubona kuti. Wawasi mkona njina aresa. Wakati ulimu tau amba uli ilimbi kulindime musisimi tajiwanji usisima kulindime agwalo tajiwanji kuba ajiroto Samuel wakati wakaba sinkondo uliresa kere chunza nkondo iyo enda inzila imbi kabela uyo kwa ijunza kere usiga jindi eji masigo chunza unori andime iutina Saulo wakati swegit awalo Samuel kamo wakati antomwe Jima simpa. Baibe ya gamba obo. ino ulagwanja unyanyamuka onse olimwa iwo wamba ula mumyambo gongola uwaula ikusukana iuzu athala ansi yakasila kakwe kuwona jejo pere ulagwanja ulibamba iwako ikuti wakafutuka ngakuli toli obo tofutukite igumi bwako buyotondesya mbobete jesu wakamba kuti mumijelo yabo muyabasiba bumi bwako buyotondesya na wakafutuka nape ikuti na tona ichula mulomo wako uyotondesya obo mbobete kere gonso obunyanyamukwa bulimkwa nakusangana imbungano elyo ndakapezi kwa musina lya jesu haleluya ndisi ndakautambula eyo tajambi jintu ndakapezi kwa musina lya tata mwana mwya usalala usiumbele zindi zyotatwe ndakautambula eyo tajambi jintu kwalu wakati yatuyambele kulondosa ino pambaura kulondorwa limuti na tu pabeze eji ansi yosiba iba ikalondorwa mbabo ibasale ndajitondesya ulindi nywe mamiti mashonto winda mupaibele mbabo basale akolesa ikusoka malengelo anyika wakababona bonse babo eyo wakatuma jesu uzonununa ibantu abo ikutali nyika mboisulwa wakali kuyanda pere wakajita iwamba injira yababo alimu inzilabyo njakakwanja ikujita yakali yakutuma kristo kuti ikakwanja ikusika mulungo wazili jesu ikuti abo mbakasala ikakwanja ikubaleta kulingwe mubulemu zainga mwe zeze lesa yendelesya mulimo wakwe ja kuzabala ngaphati muli iwamba kuti ndiza munthu omwe uyo yeya ibubi iloko ujatiziya ndime ndiza bayobora ikufuthulwa leza thayede kukomberera indi nywe ikuchitha chinthu uhumbwa ikulomberera mwerede kukomberera ikuthalileza ino mphawa khristo wakakhwida kufuthula babo leza ukusi bakale mbakasalide uyo muswana ikuthala ngakuthakwe iyabala nakayimba usoko malengelo anyika wakali kukwene mubulemu obo muliyakamba baibele ba efeso yiphati ya 1 yiphati ya 5 kamphango ka 1 lesa wakakanza kwinda kukusi bakale nokuti nalesa wakachitha jejo utukanza imswa kumalengelo anyika alimwi wakali imusi umwi aomwe iwenso kusina usoko malengelo anyika akutusalira ibumi butamani akutuma jesu khristu uzotununa eyo nyaka yakainda ili siulu ziyisambomwe wakatiwona utegwa tukalibonye ukutumbayisya iwakwe mubulemu mbobuti mbotukonzi akusweka ndiye kuti na wakakufuthula wakakufuthula kuti nalesa wakafuthula sinumasu kazi kuti uyokusekerwa nyaka ili khumi ikuswa sinu walo usunda ibukanzi ibwakwe mwini mupatirapatira singu zyonse utamani ibusongo ubuteli ileza tazi ikunji mphawo ikuziba na uyojatira na takajiti wakajindi akufuthula akuti iyompha ikusolekwa akuona ejo choyakujita pakuti tazi imakorera ikuswa kumataliro leza ulisi ejo nchachita mutalibereke kuchatikisya ejo kwalondi nywe nandime notu tangwisi munzira leza ulisi ejo nchachita alimi wakalisi aswepo na nitwakajatirira na ejo itwakali noyo jita ibaibe iliyakamba kuti isau a jakobo naba omwe kathaninga ikuzyalwa lesa wakati namuyanda omwe akusulayika omweombi iwathanano kwa kuyoya ikwabo kuthanzi ikuti ikusala ikwakwe ukakwenje wima ikasinthe wakalini abrahamu wasika kulingwe mamiliti mashonto anselo awa wakalini yakuti lesa wakamwita mufuthula kakuthakwe chinthu lesa wamba chiphangano amunthu munthu wathyola chiphangano yakwe lesa wakabamba chiphangano kuli wakwe akukonkhesya uli ncito uli lwakwe munthu tachisi ichinthu yakuchitha ukusipa ikale ikwalesa imweni wakachichita nekuba inewati mosi branamu mphawo ikuti na ndabamuna khristu sa inga ndachitha chinthu chilichonse choyanda choyo kuti na uli mna khristu uchitha kufumbwa nchoyanda elyo ndiyokuphedi akansambweni tukabi akuyandisya kumwi wakuchitha ilopite iwe chitha kufumwa chinthu ndakachitha yonse ejo chekali kuyanda ili kuti na ndakaperekera mwami khambo akuti ndiyowa kuyakugehena zemuperekeri kapoti ikuti na ndiphona ikutuleme kumuka inthu wangu khambo ndiyowa kuti uyoondereka zeri mulumi uli kapothu loko Erenga, semu nyanganya kakutakwe ilambo, kambo, ndila muyanda. Iyo njenzila iwuli, Kristo, jindi muntu asicharwa kumuya, waleza, utali kuti wakongorora, wakana na myambo, na wali mfa kumui, kere, mumoyo wakwe, yandisho, lwakanjila akutola kusena kwanyika. Na mwambila, ulamuyanda, walo, ulenda, musu yawe, abusuwa, tuerede, ikumambila ikuti, tayuruleme ikujita, jeji, na jejo, na jembi, walo ulisi ikuti, tayuruleme, heri walo ulenda, walo nchipange ya kasawa, arusi ya walesa, ilupatila patila. Choyo, ikambo, tayigwande hii, ulibabo, bagalabila, igale, igabamba basi javilo ya, witwa, wakujulu. Ino zindi zimwe tushomanguti oyu muntu waga mwonegirwa lomwe nkabela waga zwa alubo pere taibere tarijambi bobo yalota yugonze litumani nina kumutu ulamba awa uti waga tambla mwe ya usalala yusola guwa lino alujibale agusiba obo uti na tajiruleme amulangirile awa amugwese ijibalo yualo yonse asili mugati yeyo mweni. Ino alo, kari ya iwamba wola, ino nchinzi, atuunke kubulandosi, ino wakati, iutari, wagunyama, iwika intarisyo awa, anjisyo, arubisyo, arubamburulo, abumewumbi, tudajiti ejo, katuya kubulandosi. Ijiyo ya kubulandosi, alimu kubulandosi, busiga winda, muli Kristo, alimu ni nziranzi, mbotu njira muli Kristo, usangana munganona, winda kumuya omwe, tonsi, tukabizi kwa, mumubili omwe, ikutale kuti womwe bamba ula iwamwambo womwe kusuka na manza womwe kubezekwa mumanzi pere kwinda kumuya omwe tulabezekwa mumubiri omwe mwayungwana obo mbaburondosi ilo jindi wabora muli jejo uli muli Kristo nkabela inyiga ilikide uli nduwe iluenda yabeledi amwaga nkabela intamo zago zairu alesa ejo ya kujita. Oh, masunko agusolegwa, kwa tuindamo, nyomati. Sena, ulaba agusolegwa, ii mnene. Inochi, luzi alo nchejo lesa, chaga ndijitila. Mirimo, njeyo, njejitila lesa. Ino bayoba mba injisho iuswa, uliyeji, baeya, iuti imirimo, njei, iguleta, iwitana iwele iwago, gutina, injisho, tayire ijipego, jitauri. Ruzi alo nchejo lesa, chaga mjichila, urusi alo mga futuwa. Iyo mirimo, nyeyo, njo mjita, mugumba, iwa rusi alo, gwaga mutondezi. Iri utina, mula muyanda, mula botelwa, igu jita mirimo, ya mwami. Nincho veri kambo, pao, mula muyanda. Igu sumina meda broi, mburi mga intu angu, chejo uyandisho, churaga mjichila, ejo, nchajita, mugurumba, walo, mwana kasi mubotu, ulakala gunganda, ulabamba mela ibana, akupona umi mwotu waka simpe. Ogo, tagulikuti, tuligwetene, tuli, igwetene. Kere, ulajijita ejo, mugurumba. Igutina wa salamugira, igutawuni, abusuba, agunjira, mujintolo ajimwe, jateni saint, alimi atala, ansi, yatugwagwa, agu, tasola, igu sanja, imedisi, na agufunga intujimbi, tujinawetene, ninchobeni. Ijindi, nega kweza yuwanke ijangu, ejo jagajibamba, walomuga intu wangu, mbaguti, gagule ibumi, mwenindiswe, walomuga intu wangu, ejo nchigwanke ijagwe, ele ogo nkurumba, kwa jitila jejo, ulakala anganda, akumamera bana, akusola, guba muga intu weni, inganda zwa, akutaba kwa wajindi, yonse, utuntuliga ibu yo, kwaonse, ujisi, aku, mulegila ikuwa inzala amini, na kukumba intu, ulegila bana, iwenda, yabatawe ijintu ya gulia tujinogwe teni ikuti nogoba wandelega nijinogwe ufumba ikuti yari mumbu wangu nagajita jigwanke ejo manerufu luga tuanda mbombo bo tujigwe teni kene kwa bobo ndajita intamisyo itawankoya umurumi inga wajita intamisyo itawankoya mburi mga intu bobo ikuti na gatu yandana nudan antomwe awwela imuguri antomwe eo njenza lesa ambungano ya gwe. Mbwa bete, jindu wa sarwa mbwani iwaresa, uyoba sindi, sivotu asipi, chonjo pere uji muna Kristo, ujinoze tue, umu iwaresa, lesa kwaenda inga, wakukwisya munyiga, ya kukwambana. Tajigwanze kulibabo, balo, baga munigirwa igale, agulabila, jipego ya kuchulu, usola kuwa, ule chokureta, ibeni arubo, urempo. Inondisi ogo, Komuyo ya kujatisya imbungano andikwese yomwepo yo yangu sikulopo anini kutekwa ii Hirubasu watula holo inga kwa umu na nchoveni Natuke kwa Hebrayo jipadia teni Ulanga age anini buyo Jipadia teni inga mpango ka 26 Nkambo utina tuwabisya ajari wamana Watambularu zibo wabwini Takujigwe ilimbi itusio ya jibi Elima simpe ulangila uyosya wa ilueta Agugali upati, obobuyo, nyonyo na murwani. Oyo, waga sampaura mulao amusa, waga fa, gagutawe iluse, winsi, ya bagamboni, bobilo na botatwe. Inonchi pati buti iwinda, yusubolo, neguwa, werede, neguwa, werela, liataula, oyo, wali ataula, winsi, ya jituta, ya mwana walesa, alimwe, waga langanya, igulowa, wajipangano, mwanichicho, mwaga salazikwa, iguwajintu, itasali, alimwe, waga sampaula, minimo, ya rusialo. Ina nyomati, ina ujati zeje yo mwesu baranam, mwomoti, ejo mwajiri mwanya, lino, amubarebu yo, ngeyaguti, ilu kwalo taruambi jeje, ogo, taguli, pamba ura magani, amu na Kristo, ogo, pamba ura magani, amu ntu, waga mwa ejwi nkabera, wagali futatila, mwabona.
See, for if we sin, what is sin? Unbelief.
Iutina tuwalisya, ninzi jiri, iutashoma. Ulina tuwaundulusi ajali kwa mana nagani mabotu ugamba uwa ulindiswe Tawujiweli mbi ituzio ya jebi Nienze jebi Ugutashoma Ambale msalari Johane Jipadia 4 Jesu wakati oyo utashome Wabete wagale Jebi tawuli kufeva igunwa ujita mamambe Ulajita ejo kambo ulisi kutashoma Obu mbubebu yo Ulajita ejo kambo ulisi kutashoma Igulega biyo kukweba, gulega kunwa asimwe, mburi ejo, ejo tajambi kuti uli, uli muna Kristo. Obo mbubebo yo, wawusambuka iwago, pere, ulagonzia, ulagonzia, kujita, uluwasulumwi, ejo nekubabu obo, gotari obo. Inamu wane, oyo unduru zi ajari kwa mana iwutiwa, iwutari kutari, naga mana iwutambula Kristo, mumoyo wabwe, ibaibele tajambi obo. Gati oyewa yutina twabisi ajali munduru si ajali iwamana kwa tambola rusbo rwawini mwajungwa tagali kwamba ura muna Kristo pe umwimana gasi ukande sigira kutari gindi ila mfu jaga inda kamera bakati mwe branamu ni muna Kristo pele ndagasa nkamu ya usalala ndagati tagwanzegi ni muna Kristo tagwanzi kusanka mu ya usalala tagwanzi kujijita imuya muna Kristo ulapa imumboni amuya wa Kristo mabona Eryo, uya wita. Nitu zionzi, ziareza, ziareza. Pele kuchina, uri simisesu. Ya kunyama, uya kukubasia, abusega, muya usalala. Tanduwe magani igunji, kuhuka, uji wambero, ujirisi zibi. Harimi usanka muya usalala. Hindi ni wakabona Jesu, katuluga miyeyo, ya bo, bagati, wakari musondi. Jesu wakati ma. Ndila mchatila kulijejo, pere jindi muya usalala, wangu siga. Na, mugawu sampaole. Tamugaja tiri ulendinywe. Nkambo, bagati, walo ujisimu ya utasalali, iwi tamu ya waleza, jintu ujitasalali. Imuna Kristo tagwanji ujitajejo, imuna Kristo yonse uyoi tamu ya waleza, iwuti murulami. Mabona, imuna Kristo tagwanji usanka muya usalala. Ngoyo wanze ngusanka. Awo chibagaliba na Kristo baga imbi alia, bagaliba ntu bagombi, bagaliba chuta abawosodepsi, mamai, bagwiyo wabulesa, abawumibambi, ejo, bagalimu kubasya, Milimo ya kwe, jabaita milimo ya leza uti, wangali muu ya utasalari, wangali ujijita. Eyo mbanga e, bomu ya ya isunu, ibuti basanka muu ya usalala. Abo, igaba jisi, matidi, PhD, amazina abo, mbanga e, balemu, ba orthodoxi, ba katolika, wa protestant, bayumu, benda, mutuwa kwa, akukubazi ya uwezi, bomu ya usalala, mbulivyo, basijigolo, ya pati, bagalondorwa, basongo, mbulivyo heredi. Ya pere bahuwasia muya usala ejo kigago gala usanka Pere muna Kristo wakasi ya rubuwa kagonji ikujitajejo Ya wamba ikuti Oyo mwesu wangu Oyo muya waleza Mumi Mbomboba Muna Kristo kagonji usanka muya usalala Ngusi zibi ngusanka muya usalala Utashomi Sisibi Utashomi Ulizi ntu ziobirabu yo Yebo ulimushomi Na Utashomi Inamwana awa Iguamba eji Imanisi kwa igabotu ilogo, lagaji sigire ngano, jaga ndipenja yonse, nyaga, yaga inda, ndagari, Mujiranga ejo ndagati. Oh, ikutina muntu wakatambula lomwe moyo salala mpao, eri mpao, wagawa na kuswega waliyonse. Tega kwanje kuamba ejo ikupanga kuyeya. Mulika botu ajejo. Ndagati mpao kambo zi baibe. Yagamba ikuti oyo ungu wa maju angu akusoma oyo wakanituma jisi bomi botamani. Botamani kabera tagabori kulubeta. Pere wagaswa ulufu buya bubumi. Bose tata baga ni paba yo wala kulindime alimita kwe wabo uyoswega domo kusya kumazwa kwa manino tagwe mtu unga wala kusya ufwa mjanzari yangu ino ejo yipamugana ibuti ajeji segonji uya uyo kusya ta kukonzegi ulibabo baga monigirwa romwe daga ee uleji ni mwenye ntu yirobete segonji uya uyo kusya yu ndaga unka kumuswanga no mwenini wapende kusto nyega ega inda kagwe umwe ushede mumugano ndaela sunumasili oyo uyeya nyega ega inda agwalo jagali ikutandila ibu yo ibuwa jindi jikombelo nijaga gaya kwa ita ibuti waba mugasu graham usule oguya na mtu umwe kani hii wagali oguno rutanzi na ape iwagwesu mugasu mahoni ndiye aguti wagali nguwe inya iwalo ketana wata yewe jipego jagali berega nagari owete, nagandambira kuti yagari ya chevrosi, sega zimani angelo wa mwami, nagandambira, nagawuka, umisha waki nkabela, nagakala, mmosu angana oyo, alimi, sega rina kwa ibunji, wagongorora agulira, hakunumbaisi ya iresa, naga heya, mwesu, eri ndi churu. Ile oo, obo, mboba gari kusotao gamu churu ansi, baga jita iwa anguo, unyiga, ugambo, garusaruro, uwa mibala. Iwasia, abamaguwa, bagari antomwe, IPA, ya W, PA, ya JC, ya gari igamantene inchoveni, aguba pendekosto igamantene, pere ino, bagari lubugurusho, ndobaga JC, ya gujigombero, ya mwesu, royal, umesha waku. Hiru mwewe, mwunga na mwini, sikuyanda, usirisha, yekede mwujuno, ya mwushule, igari, gulangirila, siyons ezi, segari nabu nasintu ezi pe, bagari maharumi waka kede awa. Sena iwamba cheji ubulea. Wakari maharumi waka kede ulwasu rumwe. Kabela maharumi ulwasu rumbi. Eyo umwe. Wakamba mnyambo kabela umwe. Lawi pandura. Iri wakari gunga pamba. Sintu siandene. Siagari ibujitiga. Hao oyu umwe. Wakandana mnyambo erio oyo umwe. Wapandura. Nagaya ma. Sa ejo tayiri jubotrogo. Nagaya. Mbojiri jabulemu. Banuwe duwa bangero. Baseruga muji mwajabantu ndaga jisibyo dola yomwe ama senti osanwe akuberesya usiga kumunzi eyo nda na iwonza iwo iwura itanki ya mungwimba nagona mumunda omapoke masiku ayo ndijisibela janchijo mupogo pere utari jonsi janchijo kambo segari byanda ikujisa kuli nkwakwabo iyabobo obusiku bagati bonsi bagamba usibabore ujibumbiri ndagari ajibumbiri ndagari mugamba usimu nini kuinda wagarigo ejo aboba jifumo jaka tobela wakanjiromba mugamba u nda gaiuwa nyomulisi mtu usia wakati ngoyu awa mulaga ya gano kanchijo chindi naga ndio tulu anke kede aria ili ababa kumane mugamba uga buswa obo wende ndagonsu ndagari ya uti ndagonja uyo igusiga ulibaba mikwabiro ba awosomelela musangano umwe wagari iunga wabuga agu kuba kumeso wawalikunga wamba mwambo ili umbi wawalikunga wawupandurula agupa mabala ya kutumbuwa mwamba imami ulimutu ulibobobu anu wasina ya bobobu wele de ujita jeji abobobobu mwesu wawalikwini ili umwi wawalikunga wabuga wawugana na mwambo ili wawalikunga wapandurula nagaya oma saa eji tajiji botulogo agobu zwa obu ndagaya ndagawuka kusena weyogomba ndagaya mwami wajijita ejo kulindime alwo sega zinzira ya kujita zirengano ndagawuka kusena weyogomba agulomba imwami kundi kwasya ndagazi nguruga abu yage halimi ndagajita kuputubizia umwi wabo ino mwami wakandipa inzira ya kusibazinku ndaga sugana janzari yagwe ndagati wapanabuti wakati wapanabuti nweni sinari yago hirio ndagati Brenham oo wakati ulimuno mwana mkuboshi, wakamba uga kusenu ogu, ndagati ii mwenene. Wijindi nega jisi mwandi anguwe, ndagaja tamu ya wawe, elio, wali muna Kristo wakasimpe, muna Kristo unjoloma nchoveni, mwesu, ndamba, wakali mushomi, ndagaya. Oh, saa ee, tajiriji watu logo, Ili kutandila uhora uzidi awe uvesena oguya ilya motokala oyo wali iulanga imotokala umupati nchomeni yajisi Jesus only akulembedwe usule ya nguo kamera iwaga inkwi imuntu umbi alya elyo ndagaunka uvesena kamera ndagati wapona buti munene wakati wapona buti gati ulimwesu Branham oyo wagana na kuseni ndagati iye munene ndendime ndagati yawe ndazibota yazipegozi yale zazibelega mwendinye nyobiro bagwesi wakati ndalumba ba Branham yeryo ndagataliga igungu wa mungu ya wagwe jirengano jagasiga ili kutina ndagasola kwamba ura kwesi kupa upa ngoyo iwagali umu wabo mungaitu wagwe wagali imwanagasi wakajisima susu Asia wagali upona amwanagasi wakajisima susu atuburuga kumutwe wakajisi ibana wabilo winda ulingwe tagali imuna Kristo winda Eje mwi, mwenyiga, pao ndagati, inu ndajira mwzi, ndagali wia kuti, ndagali muba angero, ino lino, nede iguba muma daimona. Inu jimwinga kajitiga, ngoyo umwi muna Kristo wini, eje mungu ya ngonya, gawita amut oyo, wagali, iguita amut oyo, ndagati, lino, ndajonga na umani nina, sega sija kujita, ndagali la, akuro mbelela, umami, sega sijejo, ya kusumina. Utangegu, unyaguti na, ndagatambula mwe osalala, uyumurumbana, wakajita, helio ndagati, pepe mnene, kutari mnzila, njo ujisi, igati saa wakasola, igwamba mnyambo, ndagamba, pepe mnene, igati, kouti, to ujisi. Awo ndagati antela, ulirureme mwesu wango, ngiza, sijisi, kambo, ejisi, ejo, chojisi, ejo, ngwainda iga indi, ndagakoma na iguti, sega, jisi. Abo mpao ndagajira ngira ejo, elio, ndagawana inzira ejo, mboja gali kwenda, abo abo kutuwa kumi, ndagali uguno usena, kegomba, nini jila mfu ya gainda, nila mwambila ilambo, oyo, ngwe gali ugombela, wagali Roy Davis, elio, ndagali uguno usena, kegomba kambo, wagandi itaguti, siguto ntaigwa, elio, ndagali kugomba ulileza iguti, amojatile, ulinchijo. Ino wajisi, mchini, uprinta, iga indi oguya, ugalimba, imutende, oyo, mchini, uprinta, wagaja tamurilo, agupia umanina, imasiku mashonto, uinde, jejo, ujindi, nibagali, uberesia. Eri abobo, nagali, mkikustule oguya, mu, upara, yaga indi, unji, ya, Princeville, nagenda, uyagoguya, elio, nagali, ugomba, gali, ulu, le, oguya, mazwa obiro, nagabika baibe, yangu, ajitanda, yaga indi, au. Ya mtonde jamwe sudu, yutari yungi lanfu jaga inda, yuika baibe yangu ansi, nagakara, maulu, kare njele ajitanda, kawamuo, wakaunga, nagaya, nariga indi, ilogo, uchogela mpangala eyo, nagabala ibu yo anini, abobo, nagabweza baibe, akutariga igwala, eyo, yagari, chapter, pojagabe, de, eyo nagatariga kubala, eyo nagatariga, iwo kamba, pao, mawana, mpambo tajigwanzi, ulibabo, bagamunigirwa igale, Iwamwa, guwaba sijabilo, jamu ya usalala, bagalabila iti ibotu, yaleza alimi, niga ijisa, utina, bagawe, ulijogureta ibeni, urempo, muguwa na kuti, galariba mbuta ibeni, mwana walesa, jabupia alimi, umubika, umawusi antangala. Nagaya, doru kwa lolo, pere jintu jimwe, yakala andime, pao, nagatari ya uyeya, hawa, bagamba ura ika indi oguno, matariro, utari ubika, utarisio ifkide, ya rempo, matariro, utari ubika, utarisio, ya rempo, elio, hawa, ulati, ulibugulusha ibeni, ujogera, urempo, atuunke urondosi, ubika izintu, isambari, hao, nagatariga iubala, hao, nagabala, igampango, igatobela, kambo njiga eyo inywa, iunfula, iobola, alingyo, iganji, Aguzara nijero, ulimbabo, waliminwa iguti, bagondwe, bala tambula zilongesyo iguswa uliresa, eesyo, zizyala maamfwa, siyasaba kwimi, zilaga kwa nkabela, ilimusi usinganisigwa, mamanino asyo kumpa. Ilo jindi, nega bala ejo, jindu ujimwe, jagandi zunganya nchobeni, nagae, mwami ejo, tajatikisi Roy Davis, kambo nzi, mchonga wajitaje. Ndagatari ya ukununa, hejirimbi, ndagajita ikuchogera, kuingirio alubo, kajikwanzi kulibabo, bagamunigirwa lomwe, minda, mwinchujo alubo, haonda gaye, mwami, ninzi eji, ino pandurura nzi mwami, hiru ndaganyona, akuchogera, mpangala yangu, akujikombera, elio pao jindi, ndagajita, ndagabona iniga, gisunguruga, elio, yagari mitwe, bose, igapo tulogo, iniga moisurwa, hiru ndagabona mtu, mwje tuba, lazunguluka wakati si ipege mchanzari yakwe wakali umisa imoto mbole mbagali mwia kusunguluka wakasunguluka mubara wanyi kiri mbaga mani nabuyo kusunguluka hao wakasika mromba na wakasamide nisani siya nchobeni imontu wakali mwye njesu gasobele ambali mbole gobu karanga hili wakati si imoto alimi wakali wala ntuji mwi unze ili yakwe mbole wakali usunguluka njika igalangirila ikantu wose akuhara nakayimikira akujirangirira jirengano nakamana kunka inyika yakasungula eyo kwakali zishango ziphali nchobeni nkhabera yakali isyawiti alimwi kwakali insaku insoke azinthu mowiti hawo kwakasika jiranga eyo witi inini mwayakanongomeka imuthwe wayo mulini athala eyo yakapha inyota yamansi insoke nini yakanongomeka muthwe wayo khabera yakali ikupha inyota yamansi onse wakali ikuombera imvula ero kuindika indi ambali wakasika iphati nkhabera yakathila enda anyika mboyiziwa eyo insoke inini yakasothoka akuthalika akuongolola ulemukulilesa haleluya ulumbwele mwami witi inini yakasothoka muchulu thalika akuongolola ulemukulilesa alumbwe mwami ino mphawa ulukwalo lwakandisikira oluchanwa mu buku lya Matayo iphati ya 5 akamphango waka 45 eyo amusiwile eyo jesu chakamba muli Matayo 5:45 eri amusiri igabotu lino mbuli mbotubala Matayo yipati ya 5 aga mpango ka 45 aga 46 iga 44 ukutalika eri nda mwandira kuti amuyande basinkone nyokwe amalongese bamusinganya akujita sibotu kuli babo bamusulaika akuba ombera abo bamusamphaula akumupenzya utekwa nyebo mube wita nyebo mube ibana ibathatu wanu uli kuchulu hambo ulabamba isuba iyakwe ukhasukira aba babi alimi babotu alimi ulatuma mvula abaruleme batharuleme abobo nyomwe bona imvula njona iyicha witi ukomena ndiyikomesya insoke keyo khikako ndakathana mfanikiso mphoyo sikulyambirira iwanu wabunyama uli moonya mumbungano keri mijoro yakwe ingawongolola wasothauka kusiyana kuganana mnyambo keri mijoro yakwe walo ni nsoke eri nkhoyo umwi ombe ujisi muya ngwenya imuya usala inga waloka moonya mujigama jabantu sikuphaupha ingawongolola iwinda kumuya usalala muwonya byombuli insoke imboikonja ikuphonena kuhula yakathumwa chenjo paulu nchakali kwamba awa pere thayikonzeki kunsoke ikuba weti na weti kuba nsoke mwayumvana tambo thayikonzeki kuli babo balo lakamunikirwa ikale alimi bachisi yalabila ya ipheko chamuya usalala eryo labira ichi ibotu yaleza alimi inguzu yanyika zijisa ikuti bawa uli chokore tabeni arbo amusire ejo chagamba kambo ihula ilasiga ganji nyika ichilaira akwirulamika awa akwibamba here alo mangwa amitwetube ili munsi kukukakwa lino khikako kusiya enderesi jiso ya kristo atunke bulondosi ikuthali ikuikha alomo nthalisiyo yalwempho amilimo ifide kulilesa rushomo azimwe zimbiri anjesyo yarobisyo kuikhwa kwamansa azinthu mwabona muchomi sinyama kaindi mumasuba ayo mulibiyo mokopete asunu mboya iwamba ikuti ndisulirwa kumbungano ndakempha ndakayuthuka ndakayambirira ndakapisikwa mwabona babika olo lubambululu lwakunyama alimwe jichitanzi jisiyala insoke ino bulondosi bujithanzi nguwiti nguwiti ndichwi yaleza kayiberesya mbuli ichwi ilyakwe nimbuto yakwe izela jithola eyo imbuto ichangidwe mmoyo wako uchina wasiya umungano kambo buyo kakuti uyo wagehena uchina usangana mungano kambo toyandi toyandi ikuya kugehena uyire nsoke ikutina utina wakasangana mbungano uyo kuba simpo uyire nsoke ikutina wakajita ezi mtu yonse jamulao ziyere de kujitwa nkabela kukonse kojisi uyire nsoke pemuna kristo wini wakasimpe uvindani na uvronda si usigila inyika yafwa alimwi wabajirenge jipya muli kristo jesu hao tajikwenzeki kumuntu oyo ikusola kuwa eyo baibele choyagamba wabona nzila eyo mwoyerana arukwalo elombi mwabona obo mwenye kitwe mwonya omya musona wajo mwabuti mwari wanzi ya iwamba awa imuntu waka kutua lomwe na wanzi iuswega akubora wawa akuti pere utina waka swega na ikusanka takukonzi masimpe utinanduwe sikusanka tuwalimu na Kristo tawe mtu gana na kuinda kumuhu ya walesa wita Jesu kutimutuge musara Johane 4 na Johane mutanzi 4 tawe mtu gana na kuinda kumuhu ya wa Kristo wita Jesu kutimutuge onsa muhu ya walesa ulimu mgano ya buna Kristo ulasimena azintu zionse lesa njagamba tukabala oa elio wakati wakaya swa kambo kasoto wa Yesu mwibunda ya kwe tukapone sekwa imizezo ya gaindi ya kunyama ilati masuma marele againda ndime tukota Jones mwana kakweji ncho mwari kupone sekwa kwa ponesa kakweji ncho mwari ipuka mbiku kwa kumoyo mwari jika mapoyo jaba siku nyanyamugwa mwari basikuli wa iwangosu mwana kuko onse kuliko ulinchijo takweji ncho ulinchijo tuliwa Presbyteria, tuliwa Lutherani, na kukumbwa mboje bede, tulisao mpotu inkwi. Eno muya walesa wambansi, Jesu Kristo, mbogu jawa, amen. Mbogu wamba muya walesa, ulasumia jo kukwamba na achwi, ii mlene, poli mponya aole. Mawana, chepandula lino, ororu wamburu wa wunyama, lega ilfu, wagamba Paulo, pere ogobome, obusiga, oburondosi, oyo unkwa maju angu, ushoma oyo, waganituma, ujisibumi uteri, kabela takaboli ukubetewa, pere waswa ulufuguya kubumi. Nyompa ibumi uteri, nyomusia kumasuba akumamanino, bonse tata mbaga nipaba yobora kulindime, kabela tawe umu wabo uswegede. Wanji kuba, abobo cheji, choyita, choyita, mantubaya ikutejo, jibamba ibantu uanguruga, uwesu, kumelegeri ilesa kunsi ya kustungana uansoga, lesa tali umwi wabalombwana. Aba bajisi isi mbogo ya nsoga isia uwerelesia bonsi ngutata walu nduyandisho esa nduyandisho alimu baibe ya gamba mumusalari Johani oyo siriando ngwaresa ulamu yata lesa inga se yutina dauka kubusena ahugorwa sunumasigu senagite mubumi iwangu pere utina dauka kubusena ahugorwa inga se yowa igumwa ago tali kegambo che tawuki unki yigita igambo chera yigiti kambo nila muyanda ulandi yanda kairi minimo ya mulawu hajiri ejintu yimwe ejo chere de uyita inkambo kakuti wakandi yitila igale ejintu yimwe kabela nila muyanda kambo ganchijo tawwe
so with that spirit in there which is promise I give unto him
abobo amuwe oyo omuya oyo wakashomezi kwa njomu pa bumi uteli kamera tukakalubi sa wakabecha na wakamba bwini wakamba bwini wakamba bwini obo eji mmoji panduda utakonsega ingwa mtu iguwa namana iguwa mwujaru imoji indi takon inga wawa masimpe pene igutali ujogera uruempo ujogera kubusena akujita minimo yaga indi alwo abo nyose mlaika yiswa kurugurusho kuya kurugurusho kusena bomwe elyo mpao ulibumbi saa tamu wali kuchi tamu kalijite tamu yagitwe lino masimpe yebo wati mwes branamu tandisi iguti masimpe lesa na takandipa amulimo mwajisi takundiregela igwa mwurubisi ili kuchina ti yagatundeze kwa kurukwaro koguchi igwa baba urubisi perendoru kwaro wakujie minina imu ngano taina mpia ibo sena vantu baunka Ikusangana mungano wankwana kurwana unyongana zintu yonse akukona abyo mushobo uri onse wabumi bwagunyama oi ndiri muna Kristo na wanguli ambere asunu kwa mulindo munene oyo wandambira kuti munumi wawe wali ibulya misalo na mwarumi wabachata usena usena eryo mwanakasi wagamba kuti njoko sibya ndiri muna Kristo amulange awuli chimi osbon abusena awa kagamba uga musundo useni Aboge woge, akuchana kwa wali umba iwaneni, asitusi yonse, mwige. Amange, Elvis Presley, jimo ya juda Iscariote, wamu 1947, yasangana assembly siyalesa, hene kwa ste, gamba uro mnyambo, kambo kamu ya usala, akutuma bantubanji, upenze kwa iwi indagonsi, kasu, sambala, zitu, zitasimizi kwe, ibarigo, mwiga, ya mamanino, ili magumi osanwe. nzeza ipilingane yabana banini inyika yonse kusikira abasindi banini basamonona tukudura itwabo twakonsi akutu soyera achibombiri eli walo ikulemba imasina abo alijimwi usakwede ikaphati yakuti akwanji muthondesya mutelevijini uswa kujibuno ijakwe uyahansi nzira yamubi wakwe imuya usalala kawahamba ura myambo ubachithondesyo omwe sikuti na muya usalala wakaliko nyatakalile mekabobo ulesi ikabothu winda jecho nechopeni lesa ubothewa ibulondo akunjoroma akusalala anilemeki jakulondo akunjoroma akusalala ulibamba kuba muna kristo iwangu ele kristo mulindime upona obo mulindime elyo ndilamuyanda elyo ikuti na ndachita jeromete jilichonse jindipha mulandu poonya awo ndiowamba lesa kondichathira abusuba nyerede ikulomba ikuchathirwa abusuba elyo ulachithayepo ninthoweni ulachitha elino ikutina ikutina ulisi nyama ulindirabuyo ikusule akuti obo ulikabothu ndizulirwa umbungano wabona ohojindi wasankha yindi notachisi ilochomo wakaphegwa kubasalali yindi imwe thawo wakubaze oyo akuwitha kuti imbuya mobi ikwamba echo chikama chapapumbulusi basalala pawo waliphambula iwako akati karusialo a lubeta pawo wanyonyoka kwaliyonse yesu akati ibhala lyomwe wolwana alikachathirwe munyika eyi na nyika ichisa eyo muna kristo wakasiyarwa amuya takonji kusamphaula oyo khambo tachikonzi ulasumirana anguwo mbombobo tekambo banthu basola inambira kuti oyo msumphulu wa maliro okwiya iwakaliponya okuno anthu omwe andiswe basola iwamba kuti oyo wakali diabolosi kuteti kakalikano kabuyo onse aka pere khamela yakathondeya kuti tikakali mkhako iyo milimo ili eni nchopeni a baibeli ngonya musumphulu wa maliro wakaswana paulo mulwendo lwakwe kuya ku damasiko yonse zinthu ezi njayakachitha ikayindi okuya ukachichitha mbuponya ibuyo munzira wainda mu baibeli ngo khristu mwana waleza ero chindi twaziyatutwa thupa apumi utheri nkhapera tatikonji ikulopa inga tikwakonzeka ku munthu ikuwa eyo baibeli ncholi yakamba ndinamusulire amulange echo paulo nchakamba ndachibala yonse akubala na yadiwisi ikapothu lino azumanane anini ibuyo yamphango ka 8 pere echo yisiyala mangwa siya saba khwimi zilakakwa alimi limunsi usinganisigwa mamane asyo kumpa oyo ngosikutashoma ndino amulange paulo pere nobayandwa lino wambaula abo ibasola kuchokera ikunsi yamulawo nyomulisi ikusola kuchitha yonse milimo yamulawo nekubabobo bachili ibuyo basilengwa muli wakonzia ikuba balichisi rubisyo akubikhwa imanza azinthu ezyonse pero nobayandwa bakasungirizikwa zinthu zibothu yandinywe pawe amuswirire kulingwe lino azinthu isangana ilufuthuko nekubakuti kuyinda muli yeji twakananapo khaveyalesa thali utalulame iulwa milimo yanu akupereka ikwa luyandisyo eyo ndio mwakathondeisya wosina lyakwe lyakuti mwakakuthawukira basali alimwi mwichikuthawuka zena mwachiona echo nchambaula khamba uli chapana khristu ikuwaphe kachikonzeyi kuchokera walo wambaula chavaxomi vakunyama avo ivainda muchiimo yaluwamburu pere wakati kuli ndinywe nomukasiyatutuwa nyepo nopana khristu nomuyandwa pakasungirizikwa ku zinthu zipothu tamuziyambi zinthu ezyo tamuphwaniwiyo muxopo wapumi muli kuwapiritwe muli khristu chizi chakamba kayindi okuno ino athunkhe kwa hebrayo 10 awo potho akapede useni okuno alipo ino atuhunune kayi alipo kwa efeso 4:30 elyo atujane jeji anini buyo akulandira echo chojamba kugwasiliziya jeji kubamba ilugwaro kuyenda alugwaro iwa efeso 4 atubone wa efeso 4:30 atubale akubona echo chorwamba amusirire mutapenzi muya usalala walesa mbabuti mutubizikwa mumubiri muya omwe mutapenzi muya usala waleza kuyinda kuli nguwo nyepo mwakayandwa mmane kubusuba bwarununuko lwanu mbamuwo mwakanamatchikwa mumuwi wa khristu kuyinda kulubisyo mwamuya usalala utali kuswa kurupukurusho rumwe kuya kuriumbe pere kusira kumusuba kwarununuko iwa mubiri ombo mubede abobo tagwe nzira kuri ndinywe yakuswega mulalibiriga eyo kegambo kulibiriga kulibiriga uyowa ikwenda akusumba usia iliendisho wenda arushomo ndabaenda batata temayo wikambo namuyanda inga tandi yesi yo itirasimoto ikuti na nakamuyowa alimi oh tandisi na yoyita nape mwabona ele kuti na ndila muyanda itata ndila kuyanda eyo ndilisi kuti ndwe batata kabela kulandiyanda kabela seyowe de pere ikuyo ikuti walibamba ichi jago yalo chishomezo yago ulindime eyo njenzila muya waleza choyita pere o ikuti na kajita yeji ikuti na kajita yejo mwaona bao wasiga kurubasu kwa tulawula alubo uta baunki kurubasu kwa tulawula ndwa juhule kurubasu rwini ndoru ndo yanda walo mulimo wakamani siku wakare
Christ died and the sin was killed when he died.
Kristo wakafuka alimwe ijibi yaka chaikwa chindi nakafuka ili kutinaresa wakwanzira bumi kutamani Bose tata mbaga ndipa bayobora kulindime. Pawe kwenji kuswega. Kulikuwa vitwe kwa liyose. Kambo kumuya omwe tonsi tuwabisi kwa mwiri omwe. Harimwe kujituzia yomwe. Warundora kwa liyose. Pawe tawwe njila. Lindiswe ya kuswega. Chohyo. Ino saa. Tajimwambi kuni kwa kabotu. Ino suwa kutiku ti ulimina Kristo. Jindi muya wako wapabulungulusi amuya wakwe. Jindi ruyandisho. Walesa. Ranuoli. Mumuya wako. Jindi wanojis ruyandisho. Nutangalo. Lumuno. Ukazika muya buya. Lukakatiro bubotu. Lubombo. Ejo. Cheji indi nomo. Imijero ya muya. Yitobela bumi wako. Iutalika mboka kuti inga wasena muya. O. Bu. Ulire obu. Wasunu. Ubulisya ya pati apiano walo iwinji ogu oguno wakusiana umuya ya rozi ntu ligabo tupele vaga uweza ntijonsi kurubasu oru luatula ulo mwabona elu kigago na gausia muya walesa mushule nkega ambo jindulesa nataliga uliobuna la mwini lagati bufuba katuyande yintu ya kujita ajejo tabamuzi ilesa tabana ujibona tabakonji ujimusha kambo ulibumi wande ni omuya tazi nsoge taizi ejo witi choyita yalo njabumi wande ni njenzila mboi wete muna Kristo umushomi wakunyama chukuliambilila oyo winka kusena nakuliambilila o ii ndi muna Kristo imundundu mupati mumulomo wakwe mburi ngombe intore ina Texas ya wakusi kwa meja imwana kasika samigezi gongkolore gamba o ii nilimembala wambungano masipe mbabete mijelo yago datonde ya kuti tori intu jitasi nyama wabobo masipe mbabete uli jintu ya mwelu sotu yago umihia yejo chakubulisia iguye ya igabotu na muya wa Yesusi mwalinduwe mbobo iutina umuyanda kule mega mbole njiga baibe ligati utina umuyanda inyiga na zintu ya njiga Ruendi sio rwali sa walo talumo mrindi nywe abo mpawe ndaye bati o baibe yakati ukauti lelede ikujitajejo pepe eyo tairinjo kala awa ikusigira Kristo wabo ichira indi mwe ejo ikwisya che ikuswa mrindiwe hao wasiyarwa kumoya wale sa iwatari ejo chojita chejo chaga kujitira ikusigira wachana ruendi sio wabo ti waswa kutufu ya kumomi alimi mpao angira imumi wabo ikutina Yamuga. Iutali igambo wakuti. Sola iwamba iwumi wako. Pere kambolesa. Waguleta. Uwenderesi. Wamuya wakwe. Yorindu wa usolewa. Munzila yalesa. Ngulesa. Wakusolewa. Munzila yakwe imweni. Iutali ndwe. Usolewa pere. Lesa kasolewa. Inamu na gejeji. Lino mbulebuyo. Mbomselemuga. Iutosia kumamalino. Iga mpango 11. Ile utuenda kuti umui aumui iwanu. Atundesye. Usungwara kukonya uzulizia iganza mweni. Ulangisi kusigira kumamani. Utegwa nyebo mutabi watolo pere watolizi. Gambabo abo kuinda murushomo. Agugatila ibugona ishomezio.
Now, just one more remark here.
Nino wamba kumwebu yo igumbi awa. Mkambo jindilesa nagabamba ishomezio kuri Abrahamu. Kambo, taga gonja kukonkezia kuri umi imupati, winda, waka kukonkezia kuri ruagwe, Iwamba kuti masimpe njoo kulongesia akuhuzisia njoo kuhuzisia.
When God met Abraham. Now, Abraham.
Yindele sana kasona Abrahamu. Lino Abrahamu wakatambula yipangano. Wakutakwe ibu erope. Yipangano. Yalabamba Abraham. Charusialo ito hiyo kumaninina. Abrahamu tayagari mtu wakaliga botulogo. Tayagari mtu musalari. Wakaliga mtu walionse. Hilo lesa, minda kukusala, waka sala Abrahamu kambo lesa, waka musala. Iwutaliga ambu kakuti Abrahamu, wakali kujianda. Kambo Abrahamu wakajitajeji, kambo wakali muntu uligabotu, kambo wakajisi jerelo jimipe. Hili wakali kusala iwaleza, lesa wakawesa Abrahamu. Sonombri, weyamba, nilashoma, wali salila, ibagamba usuesu. Tula unka gonsi akuti, umwe, wama taikona, walega, adujane imuntu welela maningi. Mubuyage, hukweza ibu sana kwawe. Hey, mwembeli, walega, atu untausye, tujane wele la maninji. Tende simu ejo, tajiriga botu. Jigindi libaga, sala maormi, iweza, ibu sana kwa judasi, waga jana muntu, watagali iwele la, waga jana mulumbana, matiasi, mulembi mulemu, kigolo mupati, mweminisi, lagati, uyo, hukweza inchobeli ibu sana iwini, mulombe, ubonega, mboli maormi iwini, pere, tiwagari ibu sala walesa. Alimi wakawesa oyu marumi, kabela tagwe jintu, nchaga yitiraleza. Beresa wakasala imuchuta mungaoba, wakali walunye mwagapati mutala wakukumene impemo, wakunka kumusanza agusu, wakibose, njonka kumusanza, njobanga, leza wakati, ndawona jintu yemwe mulingwe, njomu beresia. Ilolesa wakabona gira nchoveni mbele yawe, umumuni oyu mupati ogwea, wakati, Nweni yebo mwami, yati ndime Jesu ba, chiumu ulindwe, iusansa jibinzio, tambo zi nchondi penzia, mbili obo, kabela lisa, wakawesa, oyu mwarumi, akumu wamba iwa umwi, wamahami wapati iwinda oyo, wakasola guma ibusu, wanyiga iuswa kujindi ya Jesu Kristo, o wakari kusala waleza. Zene tusala kusala, nyebo. Numamu mgano, mulatuma oyu mwarumi oguno, ejo, tajerebe iku jitwa, munzila eyo, lesa ngusolo lela. Ngulesa, mulizionse winda, mulizionse, atala, alizionse, utalipepa, limi, yamagani, ambu gano, imwi, chejo lesa, chagamba, uchatisia, nchijo, ejo, ijibamba, irwandano. Mwanelesa, wakapanga jishomezio kuli Abrahamu, yataka jisiyerelo, elio lino. Amulindiri, Abrahamu, tagerede ujitaji ntujimwe, lezo wakati, ndagaji itagare. Lezo wakapanga jishomezio kuli Adam, wakati Adam utina, lakakumi, jeji uyopona waliose, pere ibuswa, mwaya kulia ulinguo, obuswa, uyakupa, Adam wakati, laulisi abuyo, magani ose, ajo, mwabede, neguba, wakaunka, oguya, akuyolia, unyonganya. Ini yosereza apanga, muntu bamba ipangano, yawe alesa, na alesa amuntu, muntu utiola jibela yawe, alesa, wagela igu jita jintu jimwe, kambo, wagabona, kogu muntu, wagabete, ili wagali, yanzitwe igale, igagali, salitwe, kambo lesa, wagelede igu jita jintu jimwe, alesa wagasaruga ansi, lakupanga jipangano yawe, Abraham, yadagaji sijero, iuti, yadagaji sijero, Abrahamu, nagaswega, gaindilogo, Amulange, lakala kumusanza ogea ukera, yawite gabecha, eyo, wakaligela muga intu wakwe, umarume umbi, uteti, gali huna ujisuburo. Ino umarumi, lakede ogea agua, lesa uga muambila kuti, utakasi atalawa, ikakale atalawa, ipamba, yiga mutanda mkusena, wakatuntuli ila kumusanza ogo, wakali, iguba uba, igukala, ulezi ejo, yitiga, umulambwa na jindi, atola nzila inguba uba. Wakati mtuliga kumusanza ogea, wakari ibuisu, wakari kukwepema igabotu, ya jindi, na yaga siga kumusanza ogea, wakambila mwamiguti, mga intu wawe, wakari mwajizi wawe, wakari kuna ujisubura mweni, lino obo, wakari mweji. Yeru kumga mwarumi inga, uatola, mga intu wawe, umupa, mwarumi umbi, uhuna, uwanda ilu wawe. Ngoyo mbaga bete, kakede ogea, mutende elini, sigua, babeja, agu, sagana guswa, iwawe, uosorwa. Yumani neguswa kujishomesio azintu hionse, pele wakajiri musisimi waleza. Yungono wakari amelegi, wakari imutu mugotu wabusalari masimpe, wakamba mipairo yawe masigu onse, igajana aba kanene wa nyaga ili mwanda ya kugomena, selimugira ogwia, mugobushi, wakari webega alugo, wakati oyomusimbi, wekali kulindira abobo ndiyo mukwata Abrahamu kati inda wamutola mujesu wangu walo oyo mukwesu wangu abobo wakamutola ogeya alimwi wakajitcha imanakasi ikuti yamusanje manini na akusama sikobera isibotu akumusakatisya mbuli sibwami mukazi eri wakamba mipayiro yakwe wakaliyolola apolo akunyona imatende akwe muchulu akuti chunza iyo watamusimbi weyebeka muhebrayo oyo mujizi wamulombe ikusana okweya yobo takapati omwami ulisi obo mbwe kuyanda iyi munene nkhubotu yolesa wakati uli mbuli mufubuyo Abrahamu wakalikhete alya kapecha kawite eryo ngo mwalumi ushomeka aululeme amunthu mululami ba wakati mwami ulisi ikulolama kwa moyo wangu sena thandaambira kuti wali mwejisi wakwe ngati ndikuzi kululama kwa moyo wako kekambo ndakukasya kundipisija mbombobo ndikuzi kululama kwa moyo wako pere mulumi wakwe musisimi wangu haleluya ikuti olo talulira usyalo ni nzikayi ikuwa kapecha nkhapera kakhete alya pere oyo ujere musisimi wangu bweza jiphaisyo akuya uli ngwe akuchosa mukanthu wakwe naphe uli muthu ukhwide teka thambuli ilimbi miphayiro yako mulekere akuphayirire amen awe oyo musisimi wangu ino ibo ati inakali Abrahamu ikuti na tulifide muli khristu tuli lunyungu wa Abrahamu alimwi tuli maswana kuyenderana kuchichomesyo chonhyo ejo ncholiyamba baibele zinamuyanda kuchibala ba baibe yakati ikati chichomesyo chijakalipiyo kuli Abrahamu na nyungu yakwe mulindinywe Abrahamu wakachisi inyungu sinji masimphe bana banji Ishmaeli wakali mwana wakwe wakalichisi bana valijiloba na Yerusele Sara na akafa uli omwe ombi Ketura pere amulange lunyungu lwakachomesebwa uli omwe oyo wakali Isaka alimwi kuyinda muli Isaka wakasika Khristu yinda muli Khristu wakasika ndiswe icichomesyo yatakachisi chiyelero ino inakuchatisa Abrahamu ba na akanyonyoka nyakabachiumo kuli ngwe ikusola kuchokera alipo masimphe nyakabachiumo kuli Saulo kusola kuchokera alipo ikuti ejo kuti imwakabala ilukhoro munzira eyo mwabona pere tikwali obo icichomesyo chalesa chilakhalira kwaliyonse atubale awa anini buyo ndienda ikuchibala ndienda ikuti mujane Magalatia 3:16 akubala jeji akubona chichomesyo mbwachipete akubona ejo kuti ikuti tuli chichomesyo yakwe naphe 3:16 amswirire awa yandilapalaka mphango ka 15 akalo pakwesu ndikanana mujanza chabanthu newakuti jalo chiphangano ja munthu nikubabobo ikuti na chakasimphikizidwa thakwe munthu wojeresya na ikuingizya kuli ntchicho ino kuli Abrahamu ali unyungu lwakwe ino nyungu SED kuli unyungu lwakwe chichomesyo khochakambwa kuli Abrahamu ali unyungu lwakwe ino amulangirire thakamba kuti elyo kunyungu chako sinji muli sinji phere muli lomwe elyo kulunyungu lwako uli ngu Khristu kwakuti Khristu wakali lunyungu lwa Abrahamu yeno mukuba bakhwide muli Khristu akupezikwa mumuwiri wakwe tuli lunyungu lwa Abrahamu alimi abaswana bachichomesyo Paulo ulipoti mwakuti mwayakusola ikuwa ndinalesa wakupha chichomesyo mwakuti mwayakusola ikuwa akutanthamuka kuwerera ikuya ku gehena khamba kantchicho inyonyo mwawati tatikonjikuwana ninchopeni pere chindi wawa uyakuchana kuthaphenji Abrahamu akakuchana apamwi ipapo akakuchana elyo ayepo uyawakuchana kuthaye kuti kukupha ingozu yakupisya takuchiti uyoziphatira zinthu zyonse zochita yotebola ejo chokashanga uyochita ichipi chomwe chinini nkhapela uyo thambula imutisi onse uzwite mbombopo pere mukwesu eyo tajambi kuti wakasweka kombopo chopeni Abrahamu wakathebola chichonya kuya nchakapyala mbombopo pere wakachilifutukide ijipangani ejo lesa chakalambira Israele bakaswekera lukono lwabo bakaswekerwa inyika ya Ishomesio akuselemukira mweke pita pere ibakaswekerwa jipangano ijabo ndeso wakati ndajiye ya Ishomesio ijangu kuli Abraham ndaye ya kamera ndaseruka ansi ikusohuna ibantu bangu wayamusolo oguya Musa akuyambira Farao ikuti ndamba kuteti balekere ibantu bangu baunke ndaye ya kuti ndakapanga Ishomesio kuli Abraham arunyongo lwabwe.
Go down there, Moses, and tell Pharaoh I said, let my people go. I remember I made a promise to Abraham and to his seed.
Hey, you're changing to one today. You're going to say, I want to know. If you didn't cover it, you will. 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 You No inga waunka agojita julubide hele kutina ulinchozi yao mwana waleza wakasimpe kabela wabona kuti warubizia uyobuga agusola alubo mbombo wa kabela toga kariri au hele kutina wakagongwa kutina ulinsoge kutina tawe ubuga ulindwe uya kuti tawe jintu ulinchijo naiguba igwa mkaleza bulako zianisikwa kumuntu wakabwe saa kanyandi wakabwe kubisi wakabwara mkati Jindi, nagabora, wakajisi, wakube, wajula, insoga, wakyolo, masroviriri, answi, ayo, njemagani mabotu, jindi, kama uwa. Mburi mami, mwayo wa mdila, mkutawo simbole mkwesu pramoti, kutatawa, kusumarana, ukwana eri, akusuba insi, na indika shonto. Mkwesu Graham, ya, wakwesa, iganyandi, ingawe, akutanta alia, akutari akusera. Uyaguli mkwesu peo, ndi kakusena umemambi. Akuyo walila mukona eli ndilagwela hawe mwami ulisi na zilali ndagwela iganjandi alubo ya nzeswe mwami dino furwe wakali furwe kukutalika wakambuja buyo mukajandi mbombubo ahonje nzila ibantu mwabaje kwa mulingwa oh haleluya haleluya arumbwe mwami ulemu uliresa haleluya lagaje kwa buyo mukajandi kukonsi Yutina oyo mungu ya wafuwe waka indi Mulimu limbabo Tajikatole indi ilangfu uyo na wambira Ngoyu wawunka Gasomela kuchoka Eyo mwenyama Ulindu mwenyambele Ulimbuli inkala uyoti Pele sekwansi ibuya Na kujumfisi ejo Mwabona Mgasiru vile liga kede aya Iga indika nini Yota liga Iguti Prop 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 Uchoka na chonzio Eyo Waganyina yintu Mulimkago neguba Mgansoga uyoti o Bali ijigama, lewa kumbrusi basara la nkugo nsebio, kuligo, uli nkugo, njo selemugila, nkuga jisi uye igabotu winda ogo, ba, uli nsoga ugutariga, iganyandi gamane mwagubotu, naga kujabu yo, wamana. Hele inswe, toye kutafule ya smarela, ya gali inswe ugutariga, ninyunguru wakwe, wakari wansoga, wakatariga, igali inswe nkabela, nisa wakari inswe isiagwe, iguswa kumalengelo anjiga, hallelujah. Amyes yose siyo ya umas ngawanya antimba omya yose siyo ya ugalonga kwanya mamubwa tonse kwagamba igunwa umara omwe wakumuya yose bagalia mana munkanda galebia Joshua bagalia imana ngawanya ayo ayo bamwe ibabo bagalia yeyo bonse bagawa munkanda kere bagali bobiro bagasalitwe kulanduka kamera bagalanduka mbambobo tonse tukabamba igunwa kugasesa omwe pere tabali bonse ibanywa Iguti, walifutu ide, toonse tukabambwa gongorora antomwe, toonse tukabambwa ikusegira antomwe, eleba sare, walifutu ide. Sama kabona, yagati, niu ya wilo, kumasuma akumamani no, yota ndila uwasi ya ni logo mane, kuyoje nga mbabonya iwasari, iguti, ulago nzega, iguti ulago nzega. Mabona, oyongomu ya uili waeza, wakasari wabumi kutamani. Ino tulimu kujala mpao mwesu neveo, yogesa au pesi awa kiwatu, elu eji namba iguti ijipangano, ejo, tegasimizi kwa igale alesa mwri kristo, mlao oyo, iwagari wa mwaga imianda yone, miaga ili mianda yone, amagumi otatwe kumane, taiwonzi ulesia, iguti, jerete igwamba nishomezio, igubula igubelega. Ejo, nchaishomezio alesa, chaga pa Abrahamu, mlao kutana usola guba. Kama kuti kama kuti na irubono uwaba iwamlao tarujiri irwa yishomezio pelesa wakarupa uli Abraham kuyishomezio gutari uyu tuncho yita gutari umura kufunga nilao ya mungano yago kukusanga na mungano na kufunga mula umbi mujito waluzio waleza ya kumarina kulinduwe pawe amulangirire kigago mpao kuberegela mula pakangisya kambo kasotoko kukusigila ilu nyungu lukabole uli oyo isho mesio ujaka pegwa saeta jiri antangara uyo mpemo Mboili ikumeso, waka ingisi kwa, uvele kena ikusiga lunyungu lukasigi, uyu wakari Kristo, ulingwe yistomejo, kwa jaga pegwa. Alimu njaga sarwa, kubangilo alimimu, manza aya, sikuime nina, lino, sikuima agati, tagari sikuima agati, wa omwe, pere, leza ngomwe. Lino ndasia ponya awa, utariga, uzida, ponya a, iwa mwe sunebeo, iwa watatu obobora. Inosena mwamfwa ejo, ketuamba, ejo tajigwanze nchobeni kumuna Kristo waka zeruwa, uti, tandambi dinu, walo, uli itakuti waka zeruwa. Ndamba muna Kristo wini waka zeruwa, ikuswala iwa ikuswa ulu zeru. Tagwanzi ujita, ingawa, mbombo wa pere, tagwanzi, ikutasola, ikuswa, muli oro ulu zeru. Abraham waka wakuswa ulu zeru, masimpe, waka ita, lesa, waka mwambira kuti, Kala aria, wakaswa, ulimobo pere, taga swege wa ipangano. Iyawe, wakajiri musare waresa, wakari musisimi kakede aria, wakari obari onsi, yoba waresa. Inoamwane, baibere, yagamba iguti, yonsi izwa iyo futuga. Mbanga ibasi obo, baibere gati, yonsi izwa iyo futuga. Lino, izwa yo chairi Israeli, eyo, yagu nyama, pere Israeli, yagu muja. Ikambo zipengo, haruito, zilasiga, wakutawe irwembo. Sa, obo, baibere, mwari yagamba, konya igampango, igatobela, bagaratia. Ya, yonsi izwa iyo futuga. Umi aumi wabo uyo futuwa. Mboboti, motu wa Israel, mwufa mwili Kristo, iwaru nyungu wa Abraham, kabela tulibaswana pojisho mesio. Paulu wakati, waji wajanze tali ngwa mjuda, pere oyo waji wajamugati mjuda, bantu wakasho meze kwa, elyo tuliru nyungu wa Abraham pojisho mesio winda, mwili Kristo, usumenangwe mwili mfutuli wesu, waji kamilina. Oni choma uti, mwaji wana, na choma uti, mwaji wwa, Na mwagonzi ya ukala, anchijo waga indi ganini, ino, omu, bajimanisi ya eji mpao, utaliga ali, merikisedegi, eji ujisha monya, mulijeji alubo, utaligila ali, eji, o, ilibu yo, jintu jonsi nchivo tulogo, pere, tusumana nabu yo, kunjira muzintu eji, hibo tukapati. Ino wona kutina, mwagonzi ya eji, awa, iwonega, ikutina mwagonzi ya, ujibala ibu yo, iguswa, ulangirila. Mwuri muna Trinitania wini usinizi oyo Ushama kuti uli ibaliza watatwe Ndambila jindi jimwe Igati Mateo 3 Iungurula imanini na iguti Ibagali watatwe Ibantuba keme watatwe Mwoleza Ndagati ndede ujibwana Iwagati langilila Uwewe konya uswa Jigamba wile eji Wagati langisi awa Mateo 3 Yati jindi jesu nagaswa umanzi Ponya au Mwane imachuru agachugira Ingwe Elio wagabona mungu waleza Mwuri inziba, eyo echwe ikuswa ujulu, yega mbaguti, uyu mwana wangu, uyandwa, mwuringwe, mwenkwenderwa, eyo, balibo tatwi, mwana anko mwe, muu ya usalala agati, atata atala. Nagati mweso, lukolo, talugali wabo, o eyi, lulajita, nagati ilino, lubali wabo, usibe iguti, na lulajita. Necheji wanisho yawe, ngoyelesa, mwana ngoyelesa, tata, ngoyelesa, muu ya usalala, mwuri inziba, lino, langirila. Ibaibe ni gamba kuti jindi Jesu nagabizi kwa imwana waka suwa mwamanzi ponya au mbwane machuru ata wa yawe agachuga ichi ya gamba zia wakabona muu ya walesa mbwane nziba utali muu ya umbi atala aria pere oyo muu ya walesa wakari inziba eyo ya gari ata yawe yeryo ichi kasiga igwamba kuti oyo mwana wangu uyandwa mwuringwe mwekondiru wa ukaramo linobana Mateo 3 akubona Itali ambi wabo, mwabona, iu taliba ntuwa tatwe, wabope, harimi nje inzila, eji tajambi kuchi mchidumu, uli mtu, usola ujogela, pao jindi awa, hali ambi wabo, bilati, tajigonzi kumuntu, ikusola ujogela, uti alichoweje, mweni, na mama, iku wa omu ya gale, tagonzi ujijita. Bebele kati oyo, uchoro kwa resa, tagonzi ujita ijebe. Kambo, tagwanzi kubisya, kambo runyungurwalesa tulakhalira mulingwe nkhabe latakonzi kupesya inga ndabasizidibu ti dakuli kuli chithu chochipikhidwe alya chakuthola busana bwangu ino inga ndafapo ti dakuli lufu lwakandibadelera ino inga ndafa ibu ti dakuli ndichisi ibumi uthamani ino inga ndachichithapo ti thokonzi kuchichita mwakuti mbwekonza ikuba akusumbizikwa ikulembedwe ikuswa kulime wa dolofu eli ikusama maere ali makumi ali chisamba mwe mora iwinda mu dolofu eli elyo siluthwe umwe wandichata khambo kakuzuza mamaere ali makumi ali chisamba mwe mora mwakuti mbwekonza kuchichita ndichisiusumizikwa kuswa kulimeya oyo wamba kuti inga ndachichita takonzi kundichata kuchata wawe wawe ulakonza ikulisya kuthwepa azinthu zonse zimbi khabera ndakonza iyo uthaya bikira imanu ayambi chinthu ndichisikusumizikwa inu mwakuti mbwekonza muli khristu ndakamana ikwida inime khabera ndakaba ululami bwakwe nkhambo karuzero aluyandisiyo iwakwe kuli ndime ino inga ndapisa ikuti dakuli kuli chinthu chimwe chipekhedwe akati kandime alesa chithunzo zikonzi kupisa ikonzi kuchita leza thandiponi walopona khristu ulayimikira mkusana ibwangu palimwe chindi ndachita inthu iliyonse chilopite khristu ulabwesa ikusana kwangu ndakachita kuyambira kwangu therusi kuli luleme mwami ulisi moyo wangu ulisina ndachikanza nape elyo nserusi kundichathira leza thachiponi phe ipulowa mwa jesu mwakandihumba indi yonse awo mwakuti leza mwakonza ikusola kundipona mwakuti ichipi mbo mwachikonza ikwakwa kuli ndime dakuli takonzi kuchita walo mbwe ichithira ibuyo jira jathirwa mbwambopo muli buyo kubwesa ii ikakulo sesya imadosi ikanini muli aka akulo sesya madosi kanini akuli bwesa ikali swide inki usiya akuli jathirira athala yacho dishi iphati yamusamu usalasya akuli losya ibuyo omuya elyo mphawo ikuswala kuli jana alupo isanduka buyo ikuba imusamu usalasya yalo ni inti ii ni musamu salazia. Omba jipete, zibizi yako, ya ambwa, utina ulimoni Kristo, akatikanduwe alesa, uliki disi yupati, yonsi ya musamu, uo salazia. Kavira ijipe yako, jaba ibururami, kambo jituzio, chiruleme, ya kulindira alia.
When I come to the river, at the ending of days, and the last winds of sorrow have blown, there is one thought that cheers me and makes my heart glad. I won't have to cross Jordan alone. That's one good thing.
Ewe chenye tu yemwe yibotu. Ewe chenye tu yemwe yibotu. Segele li kusabuga. Mwemwe yibwa masubaya. Yoselemuga ya kumamanino arwendo. Yisibwalioga kakumwega. Haolesa uyoita. Adamu yotambikisya akusunganya Eva akuti oyandwa chejiwe chindi yakusesimuka Eva yotambikisya akujathabela wamba kopoka oyandwa chindi yakusesimuka abera uyojata Seti iro Seti uyojata Noa Noa uyojata uyabuyansi uli Abraham uyabuyansi uli bobabola yoba kusungana akusesimuka kuphati chindi mwana walesa akusika tuyakuimikira muchinkhozi chakwe ubusuba obo ndinakuthina wachita chipi awa uyochibadelera nda yasumana nabuyo usika kumizeso yangu ndiyerede kuchayamba ndasoleka wechisima ikwasindi zone na zyosanwe ndiyerede kuchayamba mbangali pamuye owe mukesu mwemberi wakali okuno kumungano yalesa mukesu owonya atha awa nguni isina kyakwe wakali kupereka akulaki anselero awa o nyamunyonse intanzi imungano yalesa kuonya okuno kukhona na wakali ikusambala zya roen muchindi cha yapuyumuyumu wa makwepo imwawo miwini munalesa wakali imupotu akusalala ikaphati mukasimithi wakabwesa ikusena ikwakwe athalawa ndilali tazuna kyakwe mameti mashonto wakali munthu wakahuthulwa aleza iwo yeye ikuti na thonchi kuwuramikwa nkhapela wachitha chinthu imwe chilopite mbuli muna khristu leza uyokuchenjezya ilyo mphawi kuti na thokobwezi kuchenjezekwa uyokuphusiya nchopeni anyika echo chakachitha mulayeya mubaibele na amulange imungano yapakorintho wakabayambira wakapethe mmasena muli khristu pene wakapachenjezya echo kakali yochithika ilyo kakali kuliramika peni ma karuramika kuli leza ero yumukesu mubaoba wakali mukesu mubaoba mubothulopo ndiashoma mwalumi wakaphuthuwa aleza Yerio, mamujani na nchito anselero awa ku poli ya pogang, ikutina bamwi ibantu ibawe, varikede awa, ndashoma, tamuye kutindi, tandisina, uli, kede awa, pere, ramze, mwesu ramze. Mbangaye bamwi baruga mwesu ramze atal awa, umugano yalesa masimpe, mulajita, mwarmi, mwagwa mubo tulogo, yerio, wagali, nunga wasiga unganda, yangu kamera, fagali iwis ya anto omwe alimi, Bagalinga twakala alia, agomoga, aguja tana umwe omwe, kumanza, muna Kristo win. Iwozu wa mwe ndaka unka, walikubo kuselo obuya, inari uswa, umasi, alandu wa ilwezi, muswangano, waga, ingula, moto gala wango, mugesu, ramze, wagati, ino inga, naguji tira nzebe, nagati, kwa ilingula, mugesu ramze, wajincha oiro, Wetu wakati, wabota, ulirumero, wakati, yewo ojisi, mshuanga na mwotuna, wakati, oh, mwesu ramze, wawariga botu, ndakati, ndalombosia, ugawonge, iwe inka andeme, jindi yumwe, kambozi, tonki andeme, wakati, sejimubere gere di mwami, bili, ndakaranga wose, wakati, inu wamba nsi, wakabanga, wamba buya uti, sejimubere gere di mbi, wakenda yuswa, ndakaya, oh, yabuzuna labuyo, ndakasuma na kwenda, na inka, usena umwe, Iga pirugila, ungila moto gala wangu, nagabora kumonsi elio, nagatariga iwe ya ujatilizia, jejo, sejimubele geri ni mwami. Ni mwami, wakaibika umoyo wangu, njogela, kamugusia alubo, abobo nagati, meda, ujatilila buyo, uji, ubulo. Elio, naganjila, ujila moto gala wangu, akuchogela, nserero, iga emilika alubo, iganjila, muli iwa wakangu. Nagati, mugesu ramze, ndianda kukubusia imubuzio, igati chibotu, bili, Nguanzi, ndakati yebo wahamba na indika inda ikuti, tojibere gari imwa mirimbi, wakandi sesia, imu yona embona, wakati pepe, ndakati mwesu ramze, to, tokanzi ejo, wakati ii, ndakati sena tomuyandi, wakati ikutina ndamuyanda, nemu beregera, neta li owa bili, wakenda kuswa, ndakaye, yawe, mwesu ramze, ndakati, sejiandi wahamba ura ujatikizi anchijo, ndakaunga kumonsi, ganjira, muganda, Iga chala jitendele elio o nyomorisi mboli mfa ule menwa. Iga pati mboli uti wakusia zibunge iguswa umuganda na jintu yemwe nyomorisi da. Nagae ya nzi tajigwanzi masimpe jintu yemwe jaga jitiga kumwesu ramze. Elio ulima mbe mnini usia uli edwe uti jime labo ula oguno kumugano jisi uwamwe nyomorisi ula sunkuta uwe. Gariruwa sinari yagwe belega anselero aria kuli ya Wagan, ulanganya iweza miotagara ya kapkaiga. Wagandi swana eri wakati, yebo uli, mfundisi Branamu, wakati, tandisi imagani, hawi awa, Dr. Ramze, abusena awa, wakati, nagamu ambila, kusubabu mwi, wakati, toonsi, kwa gayo wa noguga, igula, mirimo yesu, abusena awa, wakati, wagari imuntu, unaleza pere, wakati, wakaweza license yawe, ya ugamba usi, akwinka, ujibasketi, Kwa hii sapa wala yonsi, kwa hii warira, mwajibasigeti, gati, seyandi jintu ya kujita ilimbi, anchijo, wakati, hey mudala, gati, tuwele de kujita jejo, wakati, oh, jimi, nakabanisia, kumumbele gila mwami, akobo, kakasuma, gati, tokansiri jejo, hili gati mpao, wanda ambila, gati, labo wala, uselero kuso, kila inda, mabarusi agwe, abuswa, waberesi, ndashoma, wakabede, hili wakati, rino, jenda, utubole, Uni kwasia jimi, wakati, ngila kukwasia indaswa kujigombelo. Pere, lutanzi, ndia kujigombelo. Yati wakachogela kuselero, edewa Ramsey, lagari ukrainda mafalusi, amotogala emo. Wakati, jimi, osuemu gila kumulonga, usula, yagari, jaridwe, awa, osuemu gila kumulonga, gandulile jipakete, jabugogo. Wakati, baramsey, ndagasuruwa kuzintusinji, pere, segasuri, igulila imulanda wa mwami, jipakete, jabugogo. Wakati pepe mwenene, segaji iti ejo, ili wakati, kusumanana, kaule, jimi, wakati, waramzei, ndakila indama parusi adu, pere, ibuti, ule bukoko, mumui, uyobu ule bukoko, wakati, tegawuliri mulanda wa mwami, itu idibobo, akubobo ramse, wakanjila moto kala wachimi, wakainka kumulonga, wakachoga, kanya medanini, ajipagete ya bukoko, gajinywa, wakacharika usalemoga, akujiswa, mwabona, Lesa taga kwenzia kukana na ulingwe, naga mjenyesia, naga jita zintu ziyose, nega kwenzia, mwesi smithi, waka mwinkira, naga mjenyesia, yuandu wose baka sora, igu jita zintu ziyose, zubakari kukwenzia, nekwa bobo, waka sunga nyabuyo mutuwa wakwe, chinzi kajitiga, waka jiswa, agufuka.
He started going down. He got sick. See? God couldn't speak to him. I warned him. I done everything I could. Brother Smith went to him and warned him. Everybody tried to do everything they could for him. Still, he just shook his head. What happened? He got sick and died.
Yakatonderera kuti iwe kali munthu wakafotulwa iwe tinaleza tala kunja mwamba ikumuleta mukuswirira uyo mukusiya inchoveni ikuswa munyika akumuleta kumunzi ombombo po baibele malikamba eco ceco baibele tolishomeza iwe tina toyandi ikusumina kululamikwa werede kuya kumunzi akomolesa takonji ukuserwa walo amanisha kufutula pere ulakonja kupimpya masuba ako ano akuchitcha kubhadelera isivi zonse zokachitha akuopa kuti na pabisa iyochibhadelera chinthu chokachitha poyeya poyoopo ino ndino mwami abe andinywe ndilashoma sinimasi kuti mukaso ramse wakafutuka ninchoveni ndilakushoma pere takakonja kuya kuswira lesa khapela ndi nakakachirwa kuswira lesa lesa ukachitha ikumuleta kumunzi eyo chonchi nthulozo tu yakuchitha nkhambo ino chinzeyi nakaleta esampu mause kumulowa omo mwakasanazidwa bombowo elyo ikubala iphangano likuba chinthu chidasalali ikuti na eyo tachiri imbuponya chinthu lugwalo lwabahebrayo cholwamba mwabona ninjaka iyuma kulingwe ikusweka phere nakaleta esampu mause akuhowo pheleza wakachitha yomukwisa ikuzwa anyika umuleta kumunzi iyo nchejintu yakachitika lino akupe kuti mwami alongezi kujini notukatamika mitweso anini kumupairo lino tata siluzyalo akusalalaka pati tulilombede nchonjo ulingwe uchichomezyo chorojisi ikuti tukatusi na utulekeresya wakachomeza kuti uyo nkaandiswe mubomi amulufu inga yakuba munsi lyesu wakatushomeza kuti tukachisi mubomi ibutamani wakapupha yabuyo takukonji ikuba usuekerwa bose abo babora kulindime bajisi bomi butamani ili kuti na mbomi butamani yabujisi magorero amwi wakasomezya kuyobusi ikubusuba wa mamanino uliye itulilumbite ikapati paluma kuti ecwiryako ilatuisya eji ilatupha ubalangisi bwakasimphe itumamba kuziba kuti tata wesu ndiyandisyo ulatuyanda alimwi wakatusala wakati temu kandisala phere ndakamusala akumukanza elyo ndakulumba tata ikuti wakachithapopo elyo panji vakhele awa sinimasiku alimwi abo vakanzirwa ibomi kuthamani akathambula yesu khristu mbuli mufuthuli wapo wachikhamenena elyo mijero ya muuya idavathopera ibomi bwapo buuya lubombo ulipombya luyandiso luthangalo lumuno ukhazi kamoyo ubotu akulumba kulizeyo elyo twalumba tata kuti na kuli ibamwi omuno sinimasiku abo ikadachisi imijero yenda ambapo pere vayamina abo bothuloko bomwe khambo vakanyanyamukwa kuzwa bomwe khambo vakalimkhwa ikuchethwa vakalimkhwa ikapothu vayanda vakaongolola anthera vakachitha zinthu zinji pere tata kuti na tapachisi mijero ya muuya elyo ibalamba muliyaniso yakusumana kusuba kusuba kaba jachira masinkhondo nyina ikuba ulamika ululuzi ikwapo akuphona chalumuno akuthondeza iluyando akupothu apouya uli umwe aumwi akusungu kwa mungano luyandiso lwa khristu apana bakwe o lesa uthamani kupachathira ndi wakuti nzizo ya mungano nzizo ya mupiri wanyika akupe kuti paunkhe lino akuvika ambale imilimo eyo ifukide yakunyama akupindani na ulondosi wochipha mwami akupe kuti pasike kuli oyo ulondokete akumuthambula mbuli mulungo wa sivi iyapo kuthekwa akonje ikuyimikira mbuli chithunzo chilondokete chalalumi amanakasi kasimirandu elyo kupapha iluja lwakwe lwa uyandiso alumuno kusikira vakasike mukusu waleza kuyophona waliyonse kuchipha tata uyindi notukatamida mithuyesu kuti na kuli pamwi vapo vayanda ikusinthanya ibumi bwakunyama ibwa mbetha yarubiso yakunyanyamukwa ya zinthu zineni yakunyama mbuli esyo amoyo wini wosete luyandiso wini ikuti kuti inga wenda kumbere ya sinkhonda nyongwe wopejirwa kaphati ikumukhwambathira akuti mukwesu ndyokukombera ndilakuyanda ikuti na uyanda kusinthanya olo lusiwo azinthu zakunyama Arusi wakwini, tuwabia ndisho saa inga watambiga janza idiago kuliresa, ero kwa wamba, lesa ndikuwe zesu masu, kakundi wamba obo, mwendeede ikuwa, njoo kukombera, ponya ikuzita, kujigamba ukilo, eji, saa inga wayandisia imupairo, tambiga mansago. Neza kulonge nye kusule, okia mwenene, neza kulonge siye mwenene, umuombi, neza kulonge siye mwenene, nagali, kujigombero kwa miaga, neza kulonge siye mwenene, neza kulonge siye awo mwenene, Nizagulongeshe usiloku ya munindo munini Nihalombaleza antibambe Iwa silo mbono Sena ula Sena ula bichula Saa waswa Uyiswa Sena ula sumbawusia Sena ula tuntai kwa kwaose Sena ula libusia Na Nyagwini nchobe ni nape Jini wasia uli Kristo Saa ula bora akansambweni kafite Moyo usite ilu endisho Sena ula muendela kakutawe ikuyowa Kumwe iwamba Ndirisi ngutata wangu Ilo ya utawe rusulo, wakaswa gurufu ya kuhumi, ule yuhi, elyo, ula wana kuhumi iwako, uli waru yando, ula yatirwa, uli sibuya, uli surumono, uli mubombe. Yose ei, nijero, ya muya yenda, kuhumi iwako, busuwa busuwa, elyo, moji chila ibuyo, itu yitaruleme, goma, moja sigila buyo, umiseso yako, wa rubisia, ya kukambana, ujirulami, ponyao, utaini igaindi, igambi, Kwaya ponya au, kawujirula miga, kutina tojiti, tojisimu ya wa Kristo. Ingagoli mga nagasimu watu, ingagoli mwarumi watu, inga, inga mwerwa igabotu, mumugano, inga, mwerwa gabotu, mwukari, pere, mwaga, imanana, kuburondosi, obo, kubusana, obo, obo, koshoma, chakumanina, mwari Kristo. Ilo ulijeji, jigupa jando, Abraham waga shumarisa, kamera, wangerezo wakulingwe, kuburulami, kaolesa, waga mupa jando ya kuparuwa, mbureji sibisho. Ino wati, ndiramu shumarisa, nagali ambilira, pelesa, waga kupa jando ya mwea usalala, igujosha, umumi wago, wabiyandisho utangaro nijero, ya mwea utondezi ya uti waga futurwa. Utina tajijiti ejo, kwa kuti, kena kusumila ushumaru wako, wakari ambiri laguyo, kena kusumina, ulijintu mwiji rubite, saa uyanda, umutambula. Igai, tambiga janzali yako, utina uli umuombi, utaninga gomba. Leza kulongesi omrindu mkubuchi, leza kulongesi usturogu ya ayabo, leza kulongesi chivotu, umuombi, utaninga buyo, ugomba, chivotu, leza kulongesi usturogu ya ujizi, leza kulongesi mkwesu, leza kulongesi mkwesu, leza kulongesi mkwesu wangu, mwapopo, Alumanza ali kumi na kumi awosanwe atambigwa Linatu paire Alero kwa mwami Uziuno jabo Hali Iujana jipairilo Uziuno jabo Aho Obakede erino uteti Waganana kumio jabo Iguti barirubite Uziuno jabo uteti Wabika Yandisha Mumio jabo Uteti balo Basugamina Igubalobo Mburi chesu Baenda bumi Wabo iguti Mujinchwe Baenda igwa Bagombe Basugombo Baenda igwa Basibu ya abafite wakatiro Baenda kuba basiu kazigamo Iguli chata Baenda kuba logo mbole muna Kristo Kuba logo mbole Kristo Usigira inyiga Iyoti mbole mbo wasilemuga Kwa kwa Oyu mtu muna Kristo wakasimpe Oyu mwana gasi muna Kristo wakasimpe O mbantu bawotu Ibarwombo basibu ya manengi Mwajipamwa mi Yarutamba orusibo sunumasigu alimu agweguti Yatayamini Ungusu, ya mungano, yabo, umembala, igwabo, umungano imwi, igabu ngwega mwi. Na kutabila, aguli mkwa, ya ulijata, abubotu, logo, umwi, ya uli mkwa, ulijata bobo, jindu ye mwi, eyo, ya gajitiga, mkwayanda, baga ungorora, baga amba, umyambo, na jindu ye mwe jimbi. Ole za utamani, tabalegei, iusola, iushoma, uya, iuchuru, alijayajo, kambo, tuagajibona, ugagirwa, jabubi, sindi, sindi, alimi, wagajamba, iuti, jiogagirwa, na yalo, nyambo, yomana, ogo, iguli usisimi, uyo yabara, ogo, ulirusibo, uyo yabara, ogo, ulirintu, yose, nezu wazipego, malele, ya kuponya, yose, yomana, kitabu yo, olo, uyandisho, wabolesa, nduyoga, Kalirira. Neza kwenenga ejo moyo wabo Nakubalegila igusiba iguti oyu muya Nguzi ya damijelo Wajitabyo lino mwami Wajindi Notu unindila Kambu tajiromba musina ya Jesu Amen Zigo tajamu nilo kahiuluga Akubona Nziba Zinka Gonsa gonse Mubuyage Iwana Kristo kanjira Mwakwa Umanza Awe, alimwi, muni awe, o sena muni ziguti, kutea, wasikulwa na Kristo walijindi zitu ezi ya kutalika uje tigampao amukarungu mane ununungo rwanu kwa sena pao kegambo njianda ikubindani na gaindi kose mekwanzia ikumbungano akumutonko mega mungasina veyo kwayanda tanuri andise yonse nishima kuti mungasina veyo ikuwa mwei imuvotu usitikide wamangani mabotu katusi ejo jio ringisya mujigamba ugiro eji alimwe jindi ya unjiro awa mberele zangu zerezi ejwi yangu amukare achwi ejo mutakasori ikusia ejo achwi amukare nchobeni andiryo amwimegere jakutatisya mugurugusi owo Kristo kwaga mwangurura mutari zambi mumachogwe onse abusigo azimwe amwime nje kwimigira agurugusi lisa uyo mulongesya atujisi jentu munyika ayakuyowa yonse muna libusya ngira bona ibantu kabasika ikusokomberwa bayonjira yesoni mundando njindi yitobela bayobona musangano wakuponya bayawunka mundando oyu bayonjira mundando oyu sebatabatiri ibasola ibuyo ikujana ikuanguluka pere bayawunka munzira italusi mujitagumbi eyolesa chatagamba ikujita mwawana jindi winda kumbere ya juno jamwami ya lusialo akushoma ikuti amulombe niyotambula amukare andiryo yeyo njenzila mwajijitwa ngutaribiyo iuti ikuswa ikunchito kuya kunchito kuswa kumbungano kuya kumbungano kuswa kumuswangano kuya kumuswangano wangu bagalamba ee miswangano ipati ya kuponya mbole zika maa ya kukuba nichoveni bagajita buba ibusena ibantu bapampu baranga onse alimi balalibusya yeyo yonse mbojibete ogya leza tayandi zintu ehyo ikuponya atawede ikuba umu swangano angoso kuponya kwerete iwa mumungano aimu jons e zipego la siberega pere mutawuki ikuleta zipego eyo mutawe kilimane kwa zipego utinalesa uyanda kubelesia induje mwe uyoje jita pere ulangirira ulise kupa matulusa lomwe nagamana kwa ambaura umyambo wakabuzi kwa ambo atakaji gamba uga wakati ikuti negaji gamba uga ejo iwantubangu nibaga tomela ijipego mubusena wasigupa mbombobo imuri jindi jimui igamba ura akutariga jindi nagari ugamba uga unsi yabona nige logo wagamba ura umyambo wakati lesa nijatire uya wababa machwi abukuba inchoveni mabona eyo barejisi eyo zintu turashoma muzintu eyo pere zierede iwikwa mubusena iwasyo alimi tazierede iwikwa umuri umboni tawe nchiyomwe yishede mubaibere mburi bumori wamwe usalala mijerobu yo ya mwe amuji chane ibu senabu mwe obo jesu pagamba obo iye mnene ibu mwari wamwe usalala walo mjelo wamwe awago jesu wagamba obo kumijelo yabo mwe obasiba ilu mijero ya mwe ya mbiandisho lutangara lumuno ukaziga mwe bubotu lumuno buya lubombo alimi mijero ya sinkondo mburuani suraigo mzondo langwe azimwezimbi eyo mijero ya sinkondo agogo inga mwabetega kunzila nyopona ogo kwa ingwi alesa mtina imoyo wago onse uli muri andisho angwe alimi ulamu yanda alimi ulisibuya agupona angwe abusuba ulisiguti wagaswa urufu kuyakubumi ulina taburi obo nkabela ulibumbi uligozia nishabu yoguba muna Kristo bobobo walo uligozia nishabu onse wagunyama uyoyu tuwa nchoveni tulis obo awamu taponi mshobo oyo wabumi tuwelele ujita kaa mbozi tuwe kuzumana na uji sintanyo igawuli mirengalinga yonzi ata iswite sibotu asini ninchobeni atuwezeleza ejo nchenda amen inesena gulumi wabola kukomberwa utina wajita tamiga janzari yagu wajisi imunimo wakuponya useni ogu njera kuti mpao wajimunindu awa nchibotu mjizi inga wabola kunembo pao Elio Mugeswes, Mwarum, Oguno, Bora Lino, Unaniwa.
za tali mu botogo atuotamige mitwesu yakuba tamarogo lino elyo mwega ali ndime alubo lino bora lino aumwe akuti mwega omugomba buyo mu buntu bwago lino babona bweyabu batama imulimo wakuponya mulimu kubora umwembe wakora atugombe.
Shine on me, oh shine on me, Lord, shine on me, let the light from the lighthouse shine. Like Jesus, to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like Him. We walk in the light, such a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light. All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Then the bells of heaven will ring, Jesus, the light of
the world. Tutambule mwami, mwuri mbatu ugomba.
Walk in the light, beautiful light, come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, light.
Sena mula kuyanda ogo, mba ugumba gumba, mwere, mwaka potu, tambika janzari yako, kwa amba, uri nitu jambwe, tatilisya inyembo esi, jajanza jaga indi, zimbo jaga indi, inga nazisala, iwi inda, siyons esi inyembo, zianika zipia, uwekwa, mugati, harimwe, mumamunganu, abuna Kristo, ndasi anda esi, jaga indi, ndasi anda.
In the cross, in the
Ndakonza ibuswa munyika yakutetete ikapati yindi eyo yaimbwa namukonzina mmoja ijibo tulova sena onse yawambwa nyomulisi ndilikomene nda ingajibamba yonse tamuli obona ivulungulusi bwakaindi bwakabambwa bonse yindi jilamfu yakainda ndakamwambira mwami seyandipenzi limwe unselero yamulonga ndiyanda ikwa masimperino ndiyanda ikumuhipa ndiyanda ikumuhipa Ngoyo mugodi mupati usia ubikigwe mbele ya umwe wesu tutozia njira eyo yindi yonse imwe wesu waduntana tuli munsilogo pere jindi da usia okuya sehandi uli unyungula mwuri mugandu ndianda iuli sambahira musikobela siaburuwa mibwagwe ikunjira mwuri mbobo mwuzila kucheji ikuti ndiri musi mungusu siaburuwa mibwagwe ikuti jindi walo agwita Ndoyo tuka ikuswa agati ya wafu. Ilushomo wangu ruranga, utala kulindwe, aturi mberino. Jinamu mupati mburi motuisha mchiriago botulogo Nyo Yesu ilabimba inchobeni Alusialo wagugwempa kuzibaguti tuagaswa Iwulufu kuya gubumi Igoose kubugotu wa mwamu Yesu Yesu Oyo wagatuita Harimu wagatusalazia mubulo wa igwagwe Harimu wagatutula kumbedia chuno jagwami Ijaresa kautawega mpenda Kakutawe butongo, kambo, wakabwe sasibi Yesu. Tatuwe jibi, lezu wakabika mirandu Yesu, tons alinguwe, mkabela, wabe aswa kambo kansotoko Yesu. Oh, obo, motu muyanda, kabele mupati waleza. Ero togomba tata kuti, yukupabu kandasi, ipupandus utegwa inga, tuambila mamwe utegwa inga, gamusiba avalo, akumuyanda, mkambo, unabayanda. Tupe luzialo oru. Eri ndagulumba tata kambo kaba bapanda. Gasi ya ruwa jabu pia. Baswa igunjira mubwami mwalesa. Awebuti gajane imbogano imbotu. Ya mumunzi. Usena abumwi. Alimi oguya. Uyo. Weregera. Igusira lufu. Lugaba angurule. Iguswa. Umubiri oyu. Waga indi. Iwaguli mwa. Igujisa akuminwa. Agubatula umbere iyagwe. Agutawe igampenda. Agutawe butongo. Mubukalo. Ibubora. Abumi kutamani, kambo twajilomba musinari yagwe. Amen.